Thank you, Brother.
Sure be. It's really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway.
Enkosi Mzalwane. Enkosi.
Enkosi
Mzalwane Williams. Molweni kusasanje sihlobo. Ndi. Le yosapho la kwa Shakarien. Umzalwane uWilliams nodade uWilliams kunye nabaninzi babo apha bayazi malunga nani. Ndikubonile okuya embonweni malunga nesibini okanye isithathu seminyaka ngaphambi kokuba agule kwaye yenzeka. Kwaye kunyaka ophelileyo xa sasilapha ndiyakholwa yayikuJanuwari enkomfeni yayilixesha awathi laa mpristi kubani igama lakhe ndililibele igama lakhe ngoku. Wayelapha Stanley, uBishop Stanley, osuka kwibandla eKatolika. Niyakhumbula xa wandizisela iBhayibhile, niyazi. Kwaye watsho kum, yayingabaninzi beprofeti, ntombi yam uPhilisiwe. Kwaye wayesazi ukuba umbono utshilo ukuba akayi kuphila, uya kufa phakathi kweyesibini neyesithathu intsimbi kusasa. Niyakhumbula oko ngoko, eyesibini okanye eyesithathu intsimbi. Kwaye ndandingenakho ukumxelela uDimas. Kwaye nangoko ndamxelela unina womtshato omtsha kanye ngaphaya egumbini kanye ekunqamlezeni indawo apha. Ndathi akaza kuphila. Unkosikazi Shakarien wathi, kulungile, wonke ubani uyaprofeta. Ndathi kakade ndingaba ngophosileyo ngokwam, kodwa ndayitsho akazukuphila. Ndaxela abanintsi babo malunga neminyaka emithathu eyagqithayo. Ndambona ebaleka ngenxa yobomi bakhe kwaye waya ebhedini. Waze waphakamisa izandla zakhe wakhala kum ngolwa hlobo kwaye andizange ndibe nakho nokufikelela kuye. Ndaze ndambona emva koko esifa. Ndajonga kwaye kukho into ethile. Nantso iwatshi kwaye yathi yinto ephakathi kweyesibini neyesithathu intsimbi. Waza ke uBhishophu wathi, kuhle, ndiza kuqaphela nje ndize ndibone kuza kwenzeka njani okuya. Ke yenzeka. Siyavelana kakhulu ngokuqinisekileyo. Ndivakalelwa ukuba ibandla lilahlekelwe ngumntu omkhulu, kudade Florence Shakarien. Kodwa wayeyimvumi enkulu, wayengozaliswe ngumoya umfazi. Ndandikunye nonina. Unina wayengomnye wabokuqala endaqhagamshelana nabo eWest Coast xa unina waphiliswayo. Xa oogqirha wayefe isiqaqa edumbe wonke. Kwaye ke ugqirha owayephaya wandixelela wathi, ngoku ithi cwapha xa uthanda sukwenza ingxolo eninzi, umfazi uyafa. Ndathi, ewe mhlekazi. Kwaye wathi, ngoko waqhubeka nje ndixelela. Ke kulungile, zange ndibe nalo nethuba lokuvula umlomo wam njalo. Ke yayingumzalwane uDimas wandixelela ukuba ndiqhubeke kwaye ndinyukele phezulu ndiyokumbona. Ke yanyukela kumgangatho ongentla kwaye uFlorence wayeguqe emgangathweni emva koko entle encinci intombazana kunye nabanye abaliqela abafazi. Ndaze ndaya ngaphaya ndaya kumthandazela ndaze ndayixela kwaye wayengekho sezingqondweni. Ndaze ndamxelela ukuba uza kuphakama kwakhona kwaye wakwenza. Iminyaka kamva wafa kwaye ngoku uThixo uyayiphendula imithandazo yethu kwaye siyakwazi oko. Siyakholwa ukuba sonke sizile apha ngentando kaThixo kwaye siyemka kwangendlela enye ngamnye ngamnye, sonke ngamnye siyakuwela elaa sango kwaye kungoko silapha ngale ntsasa sihlanganisene kobu budlelwane bamadoda angamaKristu angoosomashishini ukuthetha ngezi zinto kwaye silungiselele zona kuba siyazi ngokuqinisekileyo kileyo ziyeza. Ngoku udade uFlorence ngumfazi osemtsha amashumi amane anesibini eminyaka ubudala. Umzalwane uWilliams usandula kundixelela kwaye esemtsha kakhulu. Kodwa phambi kokuba bona udade wayesazi ukuba unesi sifo ngokuba ndabona umbono wakhe kwaye wandixelela iziphumo zakhe. Emva koko iyakuba njalo, uThixo wazi konke maluka nako kunye naye ebona uYesu egumbini phambi kokuba amke. Asifuni nje ukuba samthandazela kuba sikwenzile oko kakhulu. Sifuna nje ukubulela uThixo ngobomi obebuphakathi kwethu obusikhuthazileyo sonke njengodade uShakarien. Kwaye sifuna ukuthandazela umzalwane uDimas, udade Rose. Kwaye khumbulani, babe nontlitho olubi olunzima ebomini babo. Kwaye kugqibela uyise nodade wabo ngoku kweyakhe iminyaka yokugqibela. Kodwa kwaye ehe, ngaphantsi kunani, ngaphantsi kweenyanga ezilishumi kunye nodade, dade Edna, kananjalo. Ke yayazi indlela yokuvelana nomzalwane uDimas. bendinotata umntakwethu umfazi nosana ukuhamba kwiintsuku ezimbalwa kwahlukana de ndiyayazi indlela avakalelwa ngayo ngale ntsasa uthi wazi kuphela xa umeko ezo zihlangu kuxa waziyo indlela yokuvelana kwaye ndikwenzile oko ngokwam uxolo ndibethe isixhobo ezantsi apha ndaweni ithile ngesandla sam ke ndiyaxolisa ndiyenze yangxola kakhulu kwaye ndandingajonganga ekwenzeni oko ke masithi siphakameni ngoku ngelixa si ukuba ninganako ukuba masiqubudeni intloko yethu bawo wasezulwini sihlangane apha ngale ntsasa ukuza kunqula wena nokuza kunika wena imibulelo nombono wokuthumela uYesu umhlanguli wethu ukuba sibe nethemba emva kobubomi budlulile ekuboneni ukuba akuqinisekisekanga kakhulu okokuba sihlala apha lonke ixesha kwaye bawo ukubona udwayinge leemeko lemizimba enokuba kuyo siyavuya akuyomfuneko yokuba sihlale apha lonke ixesha wena wenze indlela yokuzimela ezantsi ngentlambo yokufa kwaye bawo sinombulelo kuwe ngale ntsasa ngobomi balowo owema kunye nathi ngaphantsi konyaka odlulileyo ecula imibongo yakho udade Florence Shakarie njengoko besimazi kwaye wena usixelele kwangaphambili nkqu iminyaka okokuba oku bekuza kwenzeka okokuba ingayi kuba sisothuso esikhulu kude kwaye siyazi ukuba oko ukutshoyo yinyaniso kwaye ngoko ilizwi lakho lithi umntu ozelwe ngumfazi uzele ziintsuku ezimbalwa kwaye ezele ziinkathazo siyazi ukuba oko yinyaniso nako nkosi siyazi sonke kufuneka sehlele kulaa ntlambo ke siyakubulela ngobomi bakhe obebulapha emhlabeni kwaye sikholelwa ngokholo okokuba ngoku ngale ntsasa udlulile kolu sizi lwendlu yezifo ukuya kumzimba wozuku ongasokuze ugule kwaye iziphiwo zakhe zokuchula nelizwi ebenalo nomoya wakhe usekutyebeni kubaba nokristu ukuba angabuyela ngale ntsasa akasokuze ayenze nangayiphi indlela bekuya kufuneka agqithe kuko konke oku kwakhona nto leyo ngoku igqithile ukunye nonina notata wakhe balubizele ekhaya usana lwabo ke siyakubulela kananjalo sifuna ukuthandazela intuthuzelo yowethu umzalwane uShakarie owethu othandekayo umzalwana sisazi ubomi abuphilileyo nentuthumbo agqithe kuzo kule mihla yokugqibela nendlela ayiyo ukumbona eguga nonwele lwakhe lusimka ngamaxha akhe goba kwaye noko ezama ukuhlala entsimini ngenxa kathixo thixo mnike amandla namhlanje siyathandaza thixo ukuba uyakumnika kubo bonke abo babhujelweyo kukumka kwakhe sithandazela ngamnye kubo kwaye senze nkosi njengoko sicinga ngoku sikhumbule ukuba nathi kufuneka simke ngenye imini ngelixa sisahleli kunye apha ebukhoneni benkosi uyesu siyakucela ukuba uyakuzisa oku kuhlaziyekile ezinkumbulweni zethu kwaye masihlole njengoko kwakunjalo okanye senze uhlolo lobomi bethu okokuba sibe phantsi kwegazi kunye naselukholweni siphe oko bosi ngoku njengoko ndizama phantsi kwezi meko ukuzisa umyalezo omncinci ebantwini namhlanje ndiyathandaza ukuba uya kundinceda ngosi ndiphe amandla kuba ndiyawadinga ngosi kwaye ndiyathandaza ukuba uya kuwanikeza kwaye yanga okuthile kungathethwa okuya kukuhlonipha wena kwaye ukuba kungabakho nabani phantsi kwesandi sezwi lethu ngale ntsasa ongakulungelanga ukuhlangana neyure elele phambi kwabo yanga eli ingaba lixesha lokuba xa benikezela kuye lowo uthe ndim indlela ubomi inyaniso kwanayo inkosi yethu uYesu Kristu kuba sikucela egameni lakhe amen ningahlala umzalwane apha ufuna ukwazi ukuba wonke ubani uyeva kakuhle unemibini imiboko ivuliwe ingaba konke oko kulungile niyandiva phakamisani izandla zenu ukuba niyandiva niyeva phakamisani izandla zenu kulungile ndiyaxolisa kuba singenagumbi lakuhlalisa wonke womntu ngale ntsasa kwaye siyathemba ukuba andisayi kuhlala apha kade kakhulu nje ngokwaneleyo ukuthi mhlawumbi kusizisele mhlawumbi ukufundwa kwelizwi okokuba inkosi uthixo iya kufonela ilizwi lakhe elifundiweyo kwaye iya kusinika ubabalo lwakhe lokuba simkhonze ngalo ngoku bendixelelwe ngubilly paul ngale ntsasa okokuba kungenzeka ukuba sithethe kwicawe elandelayo egrand way assembly of god etucson ukuba ukho nabani apha osuka etucson ndinganganiboni kule veki ndiyakube ndisegrand way assembly of god kwicawe elandelayo ke ngoku sisandula kubuya ukusuka empuma kwaye ngandlela ithile ndiziqobile kancinci ngokudla ngokugqithisileyo ngobubele obungaphezulu babantu ezantsi ezintabeni kwaye ndiye ndaguba ke andizivanga kamnandi ngale veki ke ndindithandazele uthini umzalwane uCarl Williams nobuqhula bakhe kwaye ndicinga sidinga bona kanye ngoku wathi eninzi opasam andazi malunga noko obran uCarl kodwa inqwaba yonomatse ke nifuna ukuthandazela umntu othile ngale ntsasa kutheni ndincoma ngokuqinisekileyo ukuba iya kuba yeminye yemithandazo yenu ngam kuba ndiyayidinga ngoko sifuna ukuya ngokukhawuleza elizwini kwaye andifuni kunigcina apha kade kakhulu ngokuba ndiyakholwa kukho uqhagamshelo lomxeba ekunkqumlezeni isizwe kuyo le ntsasa luhamba yonke indlela ukusuka kunxweme lwasentshona ukuya kunxweme lwasempuma ukusuka entla nasezantsi amaninzi amabandla afumene le ndawo njengani nonke apha beniyifumene ukusuka emnqobeni iqhagamshelwe ngokunjalo phezulu ePhoenix okokuba ndaweni yonke iinkonzo zikhona iyanqo kwaye bahlanganela emabandleni nasezindlwini kunye nezinto ezinjeya ngelinkinci elilungileyo iliza bathi ikwangcono nangaphezu kosasazo luqhagamshelo lomnxeba babeka isamkeli lizwi okanye umboko okanye nantoni eyiyo egumbini kwaye bona umfazi wam uthe ukusuka eIndiana iveki ephelileyo uhla ukuya eTucson ibe iyinto nje enye njengokuma kanye egumbini ke siyathandaza ukuba uthixo uya kusikelela bonke abo baphandle ezingcingweni ngale ntsasa naphina apho bakhoyo phezulu eNew York ngoku iyakuba kusemva kwemini namaxesha ahlukeneyo njengoko lunqumla isizwe ngoku ngaphaya kwincwadi yabaseroma isahluko se-12 kunye nowokuqala nowesibini imiqolo sinqwenela ukufunda isibhalo ndiyanivuselela ngoko bazalwane ngeemfefe zikathixo ukuba ninikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo elingcwele elikholekileyo kuthixo inkonzo yenu ke leyo yasengqondweni kanjalo ningamilisi okweli hlabathi kodwa manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu ukuze nikucikide into okuyiyo okulungileyo nokugqibeleleyo okulungileyo nokwamkelekileyo nokugqibeleleyo okuyintando kathixo ngoko ukuba inkosi ithandile ndifuna ukuthabatha umxholo wam wale ntsasa kuamandla kathixo okumilisa ngakumbi ukuze ningamilisi okweli hlabathi kodwa manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu ngoku kwaye nikucikide into okuyiyo okulungileyo nokugqibeleleyo nokwamkelekileyo okuyintando kathixo sesidala nesiqhelekileyo isiqendwana abathi abaninzi babelusi benu basisebenzisa ukuhla ngexesha lenu sisetyenzisiwe ukusukela sabhalwa kodwa noko into enye malunga nelizwi likathixo alisokuze liguge ngokuba linguthixo alize liguge kuso sonke isizukulwana ngoku okusondele kancikane malunga na28 amakhulu eminyaka okanye ngcono eli lizwi likathixo libe lifundiwe ngamadoda abapriest nanjalo njalo kwaye linga zange laguga ndibe ndilifunde lona ngokwam okwamashumi amathathu anesihlanu eminyaka kwaye ngaxa lonke ndilifunda ndifumana okuthile okutsha endithe ndakutsiba kwityeli lokuqala ngokuba liphefumlele linguthixo kwimo yombhalo yabona zizibonakaliso zikathixo zithetha kwaye libekwe ephepheni amaxesha amaninzi abantu bathi kuhle ngoku amadoda abhala le bhayibhile hayi ibhayibhile ithi ngokwayo okokuba uthixo wabhala ibhayibhile lilizwi likathixo kwaye alinakuze lisilele wathi uyesu amazwi nomhlaba aya kusilela aya kugqitha kodwa amazwi am akasayi kusilela kwaye alinakusilela kwaye ekubeni nguthixo ngokuba liyinxalenye yalo kwaye ekubeni wena ungunyana nentombi yakhe uyinxalenye yalo kwaye oko ukwenza ube yinxalenye yakhe ke yiloo nto sisiza kubudlelwane ngokudibeneyo kwilizwi likathixo ngoku eli gama ukumila kumbi ndilikhangele kwisichazi magama izolo xa ndiphantse ndaphulukana nokulandela ixesha ebekufanele ndibe lapho xa bendikhangela isiqendwana ndaza ndafumana eli gama okanye esi siqendwana gqebe isibhalo kwaye kwisichazi magama itsho ukuba yinto ethile eguquliweyo ifanele iguqulwe kumila kumbi yenziwe yahluka kunoko ibe ikuko yayikuko isimilo sayo nayo yonke into ethe yaguqulwa kuyo ukumila kumbi kwaye ndiyacinga ngale ntsasa kwigenesis yokuqala eli hlabathi lalisenyanyeni kwaye kuselubala nobumnyama buphezu komhlaba kungekho nto kuphela isiphithiphithi ngokupheleleyo kwaye xa eli hlabathi lalikuloo meko umoya kathixo wanyakama phezu kwamanzi waze wonke umfanekiso waguqula ukusuka kwisiphithiphithi ngokugqibeleleyo ukuya kumyezo wase-Eden lawo ngamandla kathixo okumilisa ngakumbi anokuthabatha into engento ayenze into emangalisayo kuyo amandla kathixo okumilisa ngakumbi kwaye siyaqonda ukuba ngokufunda izibhalo okokuba uthixo wayengamawaka amathandathu amathandathu eminyaka ekwenzeni olu lungiselelo lwale Eden ngoku usenokuba wayengekho mde kangako kodwa nje ukuqikelela nokuyithabatha esibhalweni apho ithe usuku olunye kuthixo liwaka leminyaka emhlabeni oko kukuthi ukuba uthixo unokubala ixesha kwaye ukuthi yayingamawaka amathandathu eminyaka awayenayo ekwenzeni umhlaba kwaye wayetyale phezu komhlaba yonke imbewu elungileyo kwakukho nje yonke into igqibelele ndicinga amaxesha amaninzi xa nkqu nabagqibi beqalisa ukufunda incwadi yegenesis bayaqalisa ukuyigxeka yona ngokuba ikhangeleka ngathi iyaqhubeka ukuziphindaphinda okanye ikulahle phandle apha naphaya kodwa ukuba nje singaqaphela ithutya ngaphambi kokuba sifike kwisiqendwana sethu sokuba uMoses wabona umbono kwaye uthixo wathetha naye uthixo wathetha kuMoses ubuso ngobuso umlebe ukuya kwindlebe ngoku akazange athethe nakomnye ongomnye umntu ngolo hlobo njengoko wenzayo kuMoses ngoku uMoses wayemkhulu omnye wabona abakhulu kubo bonke abaprofeti wayengumfuziselo kaKristu kwaye ngoku uthixo angathetha unalo ilizwi liye laviwa uthixo unako ukuthetha kwaye uthixo unako ukubhala uthixo wabhala imithetho elishumi ngomnwe ongowakhe wakhe wabhala emadongeni asebhabheli kwakanye ngomnwe wakhe wehlela phantsi waze wabhala entlabathini ngelinye ixesha ngomnwe wakhe uthixo unako ukuthetha uthixo unako ukufunda uthixo unako ukubhala uthixo ngumthombo walo lonke ubabalo namandla kwaye bonke ubulumko obungcwele bukuthixo ke ngoko ekwazini oko ukuphela komdali okhoyo akukho mdali wumbe kuphela nguThixo uSathane akanakudala konke kona uyagqwetha kuphela oko kube kudaliwe kodwa uThixo kuphela komdali ngoko ke wadala ngelizwi lakhe wathumela ilizwi lakhe ke zonke imbewu athe wazibeka emhlabeni wazibumba ezo mbewu ngelizwi elilelakhe kuba kwakungekho nto ingenye yokwenza imbewu kuyo wazibeka zona kwaye zazingaphantsi kwamanzi watsho nje makubekho lena kwaye makubekho leya ngoko siyafumanisa ukuba amaxesha amaninzi ikhangeleka ngathi iBhayibhile iphindaphinda okanye isitho into engayithethiyo umzekelo kwiGenesis isinye sifumanisa ukuba uThixo wadala umntu ngokomfanekiselo wakhe yena umfanekiselo kaThixo wamdala yena indoda nenkazana wabadala bona kwaye emva koko uyaqhubeka kwaye izinto ezininzi zenzeka phezu komhlaba emva koko sifumanisa kwakungekho mntu wokuwusebenza umhlaba ngoko uThixo wadala umntu ngokuphuma kuthuli lomhlaba lowo yayingumntu owahlukileyo kwaye waphefumla umoya wobomi kuye waza waba ngumphefumlo ophilayo umntu wokuqala wayekumfanekiselo kaThixo nto leyo ingumoya uYohane isine uthi uThixo ungumoya kwaye abo bamnqulayo yena bafanele bamnqule yena ngomoya nangenyaniso kodwa uThixo ngumoya kwaye umntu wokuqala awamdalayo yayingumntu kamoya kwaye wayekumfanekiselo nakwimfuza kaThixo kwaye wabeka lo mntu kwinyama waza umntu wawa ke ngoko uThixo weza wehla waba kumfanekiselo womntu ukuze abe nakho ukuhlangula laa mntu uwileyo elo libali lenene levangeli kolwam uluvo ngoko uThixo kumawaka amathandathu eminyaka wayehlwayele zonke ezi mbewu zimangalisayo okanye wathetha ilizwi lakhe iyakuba ngale ndlela lo mthi uyakuba njalo lona uyakuba njalo yonke into yayigqibelele yayintle nje kwaye wayalela yonke nganye yezo mbewu ukuba ziya kuba njalo ziya kuzimilisa ngakumbi ekubeni sisityalo sohlobo olo lobomi elithe ilizwi likaThixo layithetha kuyo ukuba ibe yiyo ukuba yayingumthi womoki yayifanele ivelise umoki ukuba yayilusuni wawufanele uvelise isuni ngokuba umdali omkhulu esandula kuthumela ilizwi lakhe kwaye imbewu yelizwi yayiphaya ngaphambi kokuba imbewu yenene ibunjwe kwaye ilizwi labumba imbewu yabona wenza ihlabathi ngokuphuma kwezinto ezingabonakaliyo yabona wenza ihlabathi ngelizwi lakhe uThixo wathetha yonke into ekubeni ibekho kwaye ekubeni nguThixo umdali ethetha zonke izinto zibekho kufanele ukuba yayilihlabathi eligqibeleleyo yayiyindawo entle yayiyiparadesi yenene apha emhlabeni ngoko njengoko yonke indawo kufanele ibe nekomkhulu ndaweni ithile le nkomfa inekomkhulu kwaye esi sahluko sinekomkhulu kwaye ibani linekomkhulu kwaye uThixo unekomkhulu kwaye le ndawo inkulu isizwe esihlala kuso sinekomkhulu kwaye ke nale Eden inkulu yayinekomkhulu kwaye ikomkhulu layo lalibekwe emyezweni we-Eden okanye e-Eden empuma yomyezo kwaye uThixo wabeka phezu koku ukulawula yonke indalo yakhe apha emhlabeni unyana wakhe kunye nomtshakazi kanyana wakhe uAdam noEva uThixo wayenguyise kaAdam uAdam waye ngunyana kaThixo ngokwezibhalo waye ngunyana kaThixo kwaye uThixo wamenzela umncedisi ngokusuka emzimbeni wakhe lawumbi ibamba olusuka ngaphaya kwintliziyo yakhe ukuze abe nokusondela kuye waze wamenzela ongumncedisi wakhe eneneni yayingekabi ngumfazi wakhe hayi ngaphezulu kunokuba yayingumntu okwangoko wayeyithethile nje kwaye apho kulapho ingxaki ifikayo uSathane wamfumana ngaphambi kokuba uAdam amfumane ke lelilizwi nje lakhe awayelithethile. Ndiyakutsho oko, andifuni kuchitha xesha lininzi kuyo, kodwa abanye benu bangathi bafumane ukubhideka, ingakumbi abanye abantu phezulu ngaphandle ezantsi bakhangeleka bekufumana oku kubhidisa kancinci kumyalezo endibe nawo usuka kuThixo namhlanje usiya ebantwini. Oku ya malunga nembewu yenyoka, kwaye ndiza kugoduka, inkosi ithandile, ngenye yezimini ukuya eJeffersonville. Ndifuna malunga nomyalezo weeyure ezintandathu, ndikululeke oko konke yabona ukuze ibeke nje kwimo owothi wazi oko sithetha ngako, kwaye ingu itsho inkosi. Inyanisile njengoko yayinjalo xa yabona udade uFlorence ngaphambi kokuba emke iminyaka emininzi, yabona inyaniso. Kwaye ngoku thina mhlawumbi ayiqondwa ukuba umntu othile angeza kum into enxamnye bendinokungayiqondi ngokuphosakeleyo ngahlobo luthile nokwam. Bendingayi kufuna ukugxeka oko nabani akutshoyo, asifanele ugxekana omnye nomnye. Andinatya lokwenza oko, ndibulela inkosi. Ndiye ndagxeka isono nokungakholwa, kodwa hayi isiqu somntu, yabona andiyenzi. Singangabazalwane noodade sizama siyehlela ezantsi apho udade uFlorence eze khona izolo kusasa, yabona. Yena thina sonke kufuneka siye ngalaa ndlela, kwaye asiyonjongo yam ukuzama ukugxeka umzalwane okanye udade ongasayi kuvumelana nawe. Hayi, makube le kum ukwenza oko. Andicingi ningaze nifumane iteyipu endakhe ndabiza igama lomntu kuyo, nto leyo endiye ndaziva ukuba amaxesha amaninzi umntu wayengalunganga, kodwa oko uphakathi kwabo noThixo. Kodwa yintoni engalunganga endleleni yesono ne? Kwaye ukuqonda ngokuphosakeleyo ngamanye amaxesha ayisiso nesono, ukuqonda ngokuphosakeleyo nje kwabantu. Kwaye ndicinga ngamnye kuthi unelungelo lokuvakalisa iziqu zethu ekuqondeni kwethu. Ngoku lo mdali mkhulu wabeka unyana wakhe odaliweyo. Ngoku uAdam wayengunyana wakhe odaliweyo wokuqala. UYesu wayengokuphela kwamzeleyo unyana, yabona, wazalwa ngumfazi. Kodwa uAdam wayephuma ngqo esandleni sikaThixo endalweni. Ngoku ikomkhulu nowakhe unyana wakhe kunye nomtshakazi wonyana wakhe phezu kwako konke ndakhangeleka gqibeleleyo kangako. Nankuya umntu intloko yakho konke kwaye unyana wakhe nomtshakazi wakhe, kwaye yonke imbewu yayigqibelele amasundu nemioki nengca neentaka nezilwanyana, kwaye yonke into yayikucwangco olugqibeleleyo kunye nemithetho kaThixo sukuguqula indalo yakho. Velisa ngokohlobo lwayo yonke imbewu mpoki, ungaze ugqwethekele kumthi wepopo, yabona. Sumbi, ungagqwethekeli kwinto engenye, kodwa yonke imbewu ngokohlobo lwayo. Kwaye wayiqaphela ekuhambeni kwawo amaxesha, kwaye wayelithethile ilizwi namakhulu amandla akhe okudala ayezibumbile ezi zinto ezavelayo kwankqulu nendoda nenkazana, kwaye babeyintloko ngokuba babengaphezulu kwazo zonke ezinye iintlanga, kwaye wababeka nabo ngokunjalo phantsi kokhathalelo lwento ekwanye awathi wabeka imithi, izilwanyana nanjalo njalo. Ilizwi lakhe kufuneka bangaze bangayiphindlela baluphule ela lizwi, kufuneka bahlale phaya bangaze basuse nenye into kulo okanye bongeze nenye into kulo. Kufuneka uphile ngeli lizwi, kwaye okoko laa ndalo yayinokuhlala ngolwa hlobo udade Shakarie ebengayi kufuneka emke ngale ntsasa, oko nje ibinokuhlala ngolwa hlobo ubutyibi obukhoyo obukhulu bukaThixo. Koko sikholelwa ukuba sikhokhelelwa emva kuko, siya emva kukuya landa apho lantsa sayesixhenxe xa uThixo wajonga phezu kwakho konke waze wathi ilungile, ndikholisekile ngayo, ehe, ndiyavuya ndiyenzile, kwaye konke ngoku kuphantsi kolawulo, kwaye ndibeke ukuthemba kunyana wam nomfazi wakhe okokuba baya ndibenze intloko yayo yonke yayo, okokuba baya kuyijonga yonke baze babone okokuba konke kulungile, okokuba yonke into iya kuvelisa ngokohlobo lwayo. Ngoku unamandla okukwenza oko. UThixo wathi emva koko, kulungile ukuba konke kulunge kangako, kwaye ayinakuba yinto engenye ngokuba ngumnqweno ongowam, indlela endiyifunayo ngayo, kwaye ndiyithethile ngalaa ndlela, kwaye amazwi am ayizise kanye ngqo ngendlela bendiyifuna ngayo, kwaye nantso ilunge yonke. Ke iBhayibhile yathi uThixo waphumla ngosuku lwesixhenxe kuyo yonke imisebenzi yakhe, kwaye yonke into phantsi kolawulo ukuvelisa ngokohlobo lwayo. Ngoku khumbula ukuvelisa, xa wafaka imbewu emhlabeni, imbewu ingavelisa kuphela ngamandla obomi obungaphakathi kuyo, ukuyimilisa ngakumbi ukusuka kwimbewu ukuya kwisityalo okanye nantoni na eyiyo amandla akhe okumilisa ngakumbi. Ngoku uThixo wabeka imbewu khona phaya nezakhono zokuba iya kuba koko athe iya kuba kuko, kwaye okoko nje ihleli kuluhlu olulolwayo iya kuba ngqo koko uThixo athe iya kuba kuko. Ifanele ibe ngalaa ndlela ngokuba wayenza ngalaa ndlela, kwaye wenza ijelo kuba yonke into ehlala kwijelo lakhe kumgca wakhe welizwi iya kufanela ivelise ngqo njengoko ilizwi lakhe lithilo iya kuyenza. Ayinakusuka phaya ihanjiswe kanye ngqo kakuhle. Ke ngayo yonke into kulondolozo lonyana ongowakhe lokuba iya kuba ngalaa ndlela, waza uThixo wathi kulungile konke, ke ndiyakuphumla nje. Kwaye nganye yezombewu inamandla kuyo ngokwayo okuzimilisa ngakumbi kudidi endinqwenela ibe lulo. Yiloo nto ekufuneka ibe yiyo ngokuba ndinike yonke imbewu amandla okuguqula ukuvelisa kuyo kwizakhono zayo ngoku okuvelisa nqo oko ndifuna ibe kuko. UThixo zange waguquka nje okwamnye namhlanje njengoko wayenjalo ngoko. UThixo uzimisele ekwenzeni into uya kuyenza, akukho nto iza kumnqanda, uza kuyenza. Ngoku emva kokuba konke kukuhle kwaye kubekwe ngocwangco, uThixo waziva qinisekileyo ngoku uba oku kuya kulunga, kwaye emva koko xa wakwenzayo laza langena utshaba. Ndiza ku uThixo wanikeza amandla okumila ngakumbi, kwaye ndiza kumbiza lo mfo namandla hayi ukudala kwakhona, kodwa ndiza wayenamandla ukukhubaza, hayi ukumilisa ngakumbi, kodwa ukukhubaza. Ngoku nantoni na ekhubazekileyo ithatyathwe yasuswa kwisimo sayo semvelo, kukho into ehambe phosakeleyo nayo. Kwiminyaka emininzi eyagqithayo ekukhangeleni umonakalo kwiingcingo zombane, ndihamba phakathi kwamasimi ombona, bendiya kucinga nge kwakukho isebe elavuthululwa lasuka emthini kwaye lawela phezu kwediza lombona, kwaye idiza lalizama okwalo okungcono ukuvuka lime nkqo njengoko lalifanele ukuba njalo, kodwa lalikhubazekile ngokuba laa nto ithile yenzekile kwaye ukhuni walulele phezu kwalo. Emva koko sifumana ukhula olunabayo entsimini, nto leyo abaninzi benu madoda apho, kwaye mhlawumbi abanye benu bafazi ukuba nisuka eKentucky, abafazi basebenzisa igaba phaya ngokufanayo namadoda, kwaye emasimini kunye negaba silibiza elidala elinobuntloko yerhanisi igama, sigece ukhula olunabayo kuba ukuba akulususanga elo khula lunabayo apho umbona ubusemgceni ngolu hlobo, ngoko ukhula olunabayo liya kufikelela ngaphaya linqakule laa mbona lizibhijele ngokuqhubekeka ngokulula kakhulu, mnyebelelana okokuba kube nzima ukuchaza ukuba belizibhijele kuze kugqibeleni liqinise ngokuqinisa lize liwutsale laa mbona de ube ngokhubazekileyo liwutsalele kulo liwubhijela kumdiliya wonke walo liwukhubaze ukusuka koko ubuguko ukuze ube yinto yimbi nakubeni kunjalo ngumbona kodwa ngumbona okhubazekileyo kwaye sonke sisekumfanekiselo kathixo kodwa abanye bakhubazeke kangako njengoonyana bakathixo abanxaxhayo elizwini lakhe nakwindlela athe wasenzela yona nasinike yona ukuba siyihambe ebeka into ihlabathi lisijijile lasisusa endleleni lasitsalela lasisondeza kulo nakude kulowa uthe tye umqinwa umgca athe wasityala kuwo ukuze sibe ngoonyana neentombi zikathixo isono siyenzile le nto imbi koonyana neentombi zikathixo umkhubazi yayazi oku kukhangeleka kungaqhelekanga ukuthetha ngako ngale ndlela ukukhubaza kodwa yiloo nto waye eyiyo wakhubaza okanye wagqwetha ukugqwetha kuthetha ukuguqulelwa ukwenziwa into yimbi kwaye ukukhubaza yinto ekwanye yokuba ibizisiwe yaza yakhutyazwa kwaye yenziwe ngenye indlela nakubeni kunjalo iseyimbewu enye kodwa ikhutyaziwe ngoku sifumanisa ukuba lo mkhubazi waba nalo kanjalo elingumlinganiselo omnye ixesha lokukhubaza njengoko uthixo wamilisa ngakumbi ngoku watyala imbewu yakhe okanye zange atyale imbewu yakhe yena emyezweni we-Eden kusukela ngelaa xesha waba namawaka amathandathu eminyaka okukhubaza imbewu kathixo ilizwi likathixo ukulikhubaza lo ukulenza libe yinto ethile eyahlukileyo xa yena ityeli lokuqala awathi ueva waphulaphula kuye waza wazifumanela nje enye encinci intetho khumbulani kuqala usathana wacaphulwa esasibhalo nje ngokucacileyo kangangoko sinokuba njalo utshilo uthixo ukuba nize ningatyi kuwo wonke umthi emyezweni we-Eden abona aniyikudla kuwo wonke umthi kwaye khumbulani ngoku ueva wathi ewe singadla kuwo wonke umthi kodwa umthi osembindini womyezo akufuneki nqu siwuchukumise ngokuba mbukele umyalezo wakhe ejija elalizwi nje intwanana ekuthini wathi ueva kuba uthixo utshilo okokuba ukuba sikwenzile oku ngaloo mini siyakufa wathi ou ngokuqinisekileyo anisayi kufa yabona waye yindoda wathi nina yenzani oku ngoku kwaye nina niluhlobo olungazinto lwabantu nina ngenene anizazi zonke izinto kodwa ukuba nje ninokuthabatha inxaxheba koku emva koko niyakuba nobulumko niyakuba nolwazi niyakwazi okulungileyo kokungalunganga kwaye nibe njengoothixo nina ukuba nje ningathabatha inxaxheba kobu bulumko endinabo ndiyazi kodwa nina anazi nto leyo kulungile konke ukuba nobulumko kodwa ukuba ubulumko obuchasene ukuba ubulumko asibo bulumko obuchanekileyo obuvela kuthixo ubulumko obungcwele kuze bube bubulumko bendalo andikhathali ingakanani inzululwazi esinayo nokungaphezulu okanye imfundo yekamtyholi ndiya kuyiqondakalisa kuwe inkosi ithandile kwimizuzu embalwa yekamtyholi impucuko yekamtyholi ndisandula ukugqitha ekushumayeleni oko yonke inkcubeko emhlabeni onke amandla obunzululwazi nayo yonke into yekamtyholi yivangeli yakhe awayishumayelayo yolwazi emyezweni we-Eden kwaye uthabathe olwalwazi ulwazi olugqwethiweyo luchasene nelizwi nentando necebo likathixo kwaye ngoku ube namawaka amathandathu eminyaka okwenza kanye ngqo oko uthixo akwenzileyo kuphela ngendlela egqwethekileyo nokuthatha umlinganiselo okwamnye wexesha ukuzisa eyakhe i-Eden ngaphakathi ngoku unayo i-Eden apha emhlabeni kwaye izele bubulumko ulwazi leyo yayiyivangeli yakhe yekuqalekini ulwazi ubulumko inzululwazi zange uThixo wanikeza okunjalo kwaye ndifuna niqaphele umzuzu wenza oku kwaye ngokuba wayeyindoda yobulumko behlabathi ngoku kunzima ukutsho oku kunzima kakhulu ngokuba ukuthetha ebantwini abaziva ngendlela enye endiva ngayo nangendlela endibe ndiyo iminyaka emininzi kodwa kusukela ekuvulweni kwaloo matywini asixhenxe azo ezangelosi nje emva kwentaba ngaphaya lena ibe yincwadi entsha zizinto ebezifihliwe ziyatyhilwa njengoko uThixo ethembisile kwisityhilelo ishumi uya kuyenza kwaye singaba nenyhweba abantu athe uThixo wabakhetha basemhlabeni ukuze sibe nokubona nokuqonda ezi zinto nto leyo engobobuntsomirha ingqondo yasenyameni yomntu ezama ukuyenza lilizwi likaThixo libonakalisiwe liqondakalisiwe okokuba lilungile liqondakalisiwe hayi ngenzululwazi kodwa nguThixo okokuba lilungile uThixo njengoko nditshilwa ngaphambili kumyalezo uThixo akadingi namnye umntu wokutolika ilizwi lakhe yena ungozitelikela buqu utshilo iyakwenzeka kwaye iyenzeka leyo yi uyayiqinisekisa lona oko kuyalitolika kwiminyaka embalwa eyagqithayo xa thina bantu bamapentekosti xa amanye amabandla asixelela ukuba siphambene sasingenakho umoya oyingcwele yayiyinto egqithileyo kodwa safumanisa ukuba isithembiso sikaThixo sisesesalowo othandayo kwaye ngoku sazi ngokwahlukileyo yabona kwaye oko okuncinci kancinci le nto iye yavuleka kwaye ngoku wathembisa ukuba iimfihlelo ezazifihliwe kuzo zonke ezo zigaba zamabandla ziya kutyhilwa kanye ekupheleni kwexesha kwaye usivumela sakwazi ngoku sikwisiphelo sexesha silapha ngoku ngoku usathana ngumqambi wempucuko ngumqambi wobunzululwazi ngumqambi wemfundo uthi ingaba oko yinyaniso kulungile masifunde elizwini likaThixo ngoku iGenesis isine size sibuyele emva nje ukubona okomzuzu ndiyazi ndinga ukuba ndiba mde umzalwane uKhali mhlawumbi uya kundixelela kodwa iGenesis isahluko sesine nomqolo weshumi elinesithandathu iyaqhubeka ichaza apho ekuqalekeni yintoni uThixo awayenzayo kucwangco ukubeka isiqalekiso phezu kwendoda nomfazi nakuko konke oko babeyakwenza kwaye hayi isiqalekiso kubo kodwa ukubaxelela oko kuyakwenzeka nokuqalekisa umhlaba ngenxa kaAdam kwaye siyafumanisa apha ngoku ukuba uEva wayenamawele kwaye elinye lawo yayilelikasathana elinye ilelikaThixo ngoku uthi o hayi hayi ngoku mzalwana uBrenham nje umzuzu ndifumanele isibhalo sibe sinye naphina esitshoyo ukuba uKhayini wayengunyana kaAdam ndiya kukubonisa esibhalweni apho sitshoyo uKhayini wayengowalowo ungendawo hayi uAdam ngoku qwalasela xa wakhawulayo apha siqalisa kwisahluko sesine kuqala uAdam wamazi umfazi wakhe waze wakhawula wazala uKhayini waze wathi ndizuze wathi ngoku ndizuze unyana ngoYehova kakade ifanele ibe njalo akukhathaliseki nokuba yayiliyenyukazi okanye nantoni yayifanele ize ngoThixo yabona ukuba leyo yimbewu yayo ngumthetho wembewu yayo fanele ivelise nokuba imbewu eyonakeleyo imbewu egqwethekileyo nokuba yintoni eyiyo ifanele ivelise nakanjani ummiselo wakhe waze kwakhona wazala umntakwabo uAbeli akukho kwakhona ukwaziwa kwakhe uAdam wamazi umfazi wakhe waze wazala uKhayini waze kananjalo wazala uAbeli amawele sathana wayenaye ngalantsasa Adam ngalamva kwemini uyayibona ingqambuliswano enkulu ephepheni apho yakholwa ethusana ngoku yala mfazi ovelise umntwana ontsundu nomntwana omhlophe ngaxesha linye uphile nomyeni wakhe ngalantsasa kunye nendoda ngalamva kwemini kwaye indoda iyakuhoya indoda emhlophe ithe iyakukhathalela owayo umntwana kodwa indoda yentsundu iya kufuneka ikhathalele owayo, yabona? Iyakwazi oko ekuzaliseni izinja nanjalo njalo. Ngenene iyakwenzeka ukuba ikwiiyure ezimbalwa emva koko. Oku kuyayingqina ngoku ukubonisa apho impucuko ivela khona. Ngoku masifunde iGenesis ngapho kwisahluko sesine seGenesis kwakhona, sibone kuphi umqolo weshumi elinesithandathu. Waze wemka uKain ebusweni bukaThixo, wahlala kumhlaba kaNod kwicala lasempuma ye-Eden. Waze uKain wamazi umfazi wakhe, wakhawula wazala u-Enoch, kwaye wakha isixeko, waze walibiza igama lesixeko emva konyana wakhe u-Enoch. Impucuko yaqalisa. UGqirha Scofield apha kwiBhayibhile yam kaScofield ithi impucuko yokuqala. Qwalasela, emva koko bavelisa onyana kwaye benza amahadi nemiculo. Olandelayo wavelisa onyana kwaye waqalisa ukwenza ezinye izinto imimangaliso, wakha izixeko kwaye benza izixhobo zesinyithi nazo zonke iintlobo zezinto. Yabona, yiloo nto awayenzayo yaba yeyokuqala impucuko eyayinzala kaKhayini. Wenzekwa into enye ukuhlangazo izigaba. Ngoko masifike phaya kumqolo wa25 wayeqaphela yintoni elandelayo. U-Adam wabuya wamazi umkakhe ngoku, waze wazala unyana, wathi igama lakhe nguSete, kuba uThixo wathi umfazi, undimisele enye imbewu esikhundleni sika-Abheli owabulawa nguKhayini. USete naye wazalelwa unyana, wathi igama lakhe nguEnoshi, kwaqalwa oko ukunqulwa igama likaYehova kwicala likaSete, hayi icala lenzala kaKhayini. Yabona? Obu bukrelekrele bukhulu esithe sonke sabambelela kubo. Yintoni ubukomanisi namhlanje? Yintoni uThixo wabo? Ubukrelekrele, inzululwazi. Yintoni esiyenzayo kakade? Kuphi apho siphila khona? Qala la mazwi namhlanje. Ngoku unohlobo lwakhe lwe-Eden uSathana unayo ngoku kule imawaka amathandathu iminyaka. Ubumbile, hayi ukudala, kodwa ukhubaze wonke umhlaba kaThixo, izidalwa zakhe, izilwanyana, ukuxubanisa uzalo, ukuxuba imithi, izityalo, abantu, kuna kwinkolo, iBhayibhile, ibandla, ade abe uzifumanele opheleleyo umyezo we-Eden yenzululwazi. Yonke into ishukuma ngobunzululwazi. Inqwelo mafutha zethu, yonke into esinayo yanikezwa kuthi inzululwazi, into umntu ayenzileyo, kwaye unomyezo wakhe omkhulu i-Eden apha ukuqondakalisa umyalezo usexeshini, kuqondakalisa ukuba ayisiso esinye isigaba kodwa isityhilelo ishumi. Jonga kuxubaniso namhlanje, ukwenza engcono okanye eyona intle, hayi engcono. Jonga kubantwana abancinci namhlanje, ndise umntwana wam kugqirha wamazinyo izolo kwaye uthe amazinyo akhe ayajijeka. Umzalwane ezantsi ethusana, umzalwane uNorman ebenentombi yakhe encinci namazinyo ayo ekhabela ngaphandle, waze ugqirha wamazinyo watsho ukuthi kwamsinya uyakholelwa. Oko kusenokuba kumaxesha azayo abantu baya kuzalwa amazinyo ekhula nangayiphi indlela. Ukutya esikutyayo, ukutya okuxutyiweyo. Ingaba ufundile i-Reader's Digest kwinyanga ephelileyo malunga noBilly Graham ohloniphekileyo umvangeli? Ingaba beniphulaphule kuye? Yamthandazela ngoku ngaphezu kunakuqala. Xa wayethetha kwabo bagqwethe ikhola nanjalo njalo, ngobunye ubusuku eyibeka kwesasifundiswa, into ethile yenzekile kuye. Ngenye yezimini ndiyathemba uya kuyibona indawo yakhe apho akhoyo. Qwalaselani. Ngoku ibiza eSodom esasixekwa sigqwethekileyo. Kwaye ngoku qwalasela oku kwi-Reader's Digest, uBilly ubebuthathaka kakhulu wade wabe akanakukwazi ukubamba imihlangano yakhe, kwaye bamxelela ukuba kufanele abaleke enze ezemithambo nanjalo njalo. Ke ubaleka imayile ngosuku lukalunye iyakholwa iyo okanye into ethile ukwenza imithambo. Umntu ubolile lonke uhlanga loluntu lonakele yonke into njengokuba yanjalo kwixesha eliphambi konogumbe uphazamisekile ukupheleleyo uguqulo yahlukile kumgca othe tye athe uThixo wabatyala kuwo. Isono ngenzululwazi nenkohliso ijije lonke uhlanga loluntu. Ingaba ufundile kananjalo ngaphantsi kwenqaku lomhleli apho ithe kule mihla ukuba amantombi amancinci namakhwenkwe asesiqingatheni sobudala babo ngokobume bomzimba phakathi kwamashumi amabini namashumi amabini anesihlanu eminyaka obudala. Icinge kucalulo ngobunye obusuku ndathabatha intombi yamashumi amabini anesibini eminyaka obudala engasayiyo exesheni ndayibiza kwaye koko ugqirha wayo wayixelelayo. Yabona leliwileyo eliphasalakayo elibopheleleke lisinge esihogweni elonakeleyo uhlanga. Ndiyazi oko akuvakali ngokwamkelekileyo kodwa ingokweBhayibhile yabona ukuba oko yinyaniso kwaye olu hlanga esiphila kulo esi sizukulwana sabantu ngoko. Qolasela namhlanje ukucutywa ukuzaliswa kwenkomo ukucutywa ukukhuliswa kwezityalo kwaye inzululwazi ibuyela kanye emva inzululwazi enye eyenzayo ithi oko koko kutshabalalisa uhlanga loluntu uyayifunda ngendlela enye njengoko ndisenza. Kuhle kutheni bengayinqandi? Kungokuba abanakuyinqanda. Ilizwi likaThixo litshilo iya kuba ngalaa ndlela. Kodwa ukuba baya kucinga njengokomzuzu bazizixhobo njengoJudas Iskariyoti bebeka kanye into athe uThixo iyakwenzeka iyayenza kanye ngqo ngemiba yabo yenzululwazi ngophando lwakhe lobunzululwazi kwindlela ekwanye awalukuhla ngayo uEfa uthe kananjalo walukuhla ibandla nto leyo phaya uEfa waye engumfuziselo ngoku. Ngoku uAdam umfuziselo phaya kwakhona okanye uEva gqebe webandla. Qolasela into elayenzayo ekubhaduleni ngenxa yokufuna ulwazi watyibilikela ngaphaya komgca phakathi okulungileyo nokungalunganga ukuphulaphula kugqwetho lukaSathane okanye inkubazeko yelizwi lemvelo likaThixo. Kwaye ngoku amabandla namhlanje aye angakhubazekileyo ngoku andithethi ngabantu iziqu ndithetha malunga nebandla lehlabathi elinye lijijeke ngendlela enye nelinye lijijeke ngenye kwaye ngenzululwazi mhlobo olunye owalenzayo wafezekisa izigrogriso zakhe Sathana uyenziwe zika-Isaya 14:12. Masifunde oko njengomzuzu incwadi ka-Isaya masiqale isahluko se-14 umqolo we-12. Utheni na ukuwa ezulwini Lucifer nyana wesifingo? Utheni ukukhahlelwa uwe emhlabeni mnquli wentlanga? Lona ngoyisaya embona embonweni yabona isigaba esizayo. Kuba wena wathi entliziyweni yakho ndiyakunyukela ezulwini ndiyinyuse itrone yam ibe ngaphezu kweenkwenkwezi zikaThixo ndihlale entabeni intlanganiso engontsini yasentla. Injongo kaSathane ukusuka e-Eden yayiyokuzenzela yena siqu eyakhe i-Eden aze aziphakamisele ngasentla ukuze iinkwenkwezi zikaThixo zimnqule oonyana bamnqule kwaye ukuqinisekileyo ukwenzile oko. Ngoku kwaye xa ekwenzile oku kwaye ukuzise ebandleni nto leyo eningasayi kuyingena ngeenkcukacha nabani kuni ophulaphula kuzo iiteyibhu uyazi malunga nayo okokuba leyo yeyona yure esiphila kuyo kwaye nguSathana oyenzileyo ngenkqubo yezemfundo okungcono ukufuneleka okungcono oku okungcono okuya kwaye bengazi lonke ixesha bahamba besiya kanye nqo ekufeni abamfanekisiweyo bekhokela iimfama iinkokheli ezimfanyekisiweyo zisizwe iinkokheli ezimfanyekisiweyo zenzululwazi iinkokheli ezimfanyekisiweyo zebandla iimfama zikhokela abamfanyekisiweyo. Watsho uYesu bayekeni bayakweyela bonke emngxunyeni Apha qaphela uhlobo lwe Eden ezimbini zifuziselana ngokusondelelene kakude phantse zikhohlise nabona abanyulweyo. UMateyu 24:24 wathi iyakuba ngalaa ndlela. Kodwa ndifuna sime nje okwemizuzu embalwa ndingqale ezi Eden zimbini kwaye into enye ngokukhethekileyo indlela iBhayibhile esixelelayo ukuba ilizwi likaThixo lavelisa la Eden kwaye nendlela ilizwi likaThixo elisilumkisa ngayo ukuba enye iEden iyakuza. Ngoku kananjalo siyazi ukuba kufanele kubekho enye iEden ukuba besiya kumamela kananjalo kumprofeti uPaulus kumaTesalonika 2:2 ndingayifunda ukuba niyafuna lowo uziphakamisileyo ayinakufika lo mini yenkosi ade umntu wesono atyhilwe. Lowo uhleli etempileni kaThixo eziphakamisele ngaphezu kwako konke okubizwa uThixo ukuze yena njengoThixo anqulwe njengoThixo. Cinga ngaloo nto ngoku u-Isaya 14 umprofeti wathi wabona uLucifer entliziyweni yakhe ngombono phantsi kwentambiso kaThixo esithi uya kuyikwenza oko. Kwisaya 800 ngaphambi kopaulus okanye malunga noko ngoku apha 800 kamva upaulus uyambona esiza endaweni yakhe qaphela yenyuka ieden yakhe i-Eden yakhe yenzululwazi nehlabathi lakhe lobunzululwazi kunye nomtshakazi webandla lobunzululwazi bonke phantsi kwegama lulwazi izikolo ezinkulu zeBhayibhile izidanga ezinkulu iinkqubo zemfundo. Phulaphula mzalwane dade ngamnye kuthi uza kuhamba laa ndlela athe uFlorence wayihambayo. Ndiyanicela egameni likaYesu ukuba nikugqale oku, hayi ukugqala mna ndingumzalwane wenu oko asikuko. Qalani ilizwi endilithethayo leBhayibhile kaThixo kwaye nijonge ngalo lingqinelwe ngokugqibeleleyo kwelelakhe ilizwi uThixo kwisigaba esiphila kuso apho sikhoyo. Ezi nkqubo zingumchasi Kristu ngokugqibeleleyo kuzo ngokwazo. Ngoku ufanele abe ne-Eden uthe uya kuyenza nali ilizwi likaThixo elilula lisithi uya kuyenza kwaye apha sijonge kanye kwaye siyambona eyenza. Uyenzile ngowakhe obukrelekrele obunzululwazi umtshakazi wobuhlelo. Uza kuthabatha intloko ngenye yezimini kwiqumrhu leecawa zehlabathi eliya kumiswa zonke ziya kuba kunye naye zizama abantu hayi kuba bengabantu abangalunganga babetyalwe kulaa mgca uthe tye njengombona kodwa uSatana wahlwayela ukhula olunabayo olubizwa inzululwazi uphando imfundo izidanga zobugqirha. Ngamanye amaxesha abasayi kuvumela epulpitini ude ube nokuvelisa isidanga sobugqirha esisuka kwesinye isiko seBhayibhile ndaweni ithile. Ayilunganga yonke, hayi abantu yinkqubo engalunganga kwaye ngoku yintoni eyenzileyo iyenyukela yonke kwakhona kwaye yazisa ihlabathi lonke liphela ilisa kwiqquba lokuxutyaniswa ukugqwetheka kwembewu yemvelo kaThixo ukulisa komnye umbhodamo wobumnyama. Kodwa ndiyavuya kakhulu uThixo uyakhathala ngathi kwakhona okokuba usenakho ukufukama ngaphezu kwemeko. Wathembisa ukuba uya kuyenza kwaye abize umhlanjana omncinci lowo uya kuba ngumtshakazi wakhe. Qwalasela apha kwakhona ngoku indlela la mabandla agqibelele ngayo ukufuzisela okanye ezi edeni uThixo ngayo imbewu yelizwi lakhe kwaye kukho kuphela into enye enokuvuselela ilizwi kwaye leyo ngumoya kuba ungumniki bomi elizwini kwaye xa ubomi obuselizwini buhlangana nobomi bomoya buvelisa nantoni imbewu eyiyo. Ngoko qwalasela okwenzekileyo emyezweni we-Eden yayiluqoqosho lukaThixo lobumsulwa, kwaye elo yayilelinye lamaxesha. Ixesha lokuqala lalimsulwa, abantu babengazi sono, babengazinto malunga nesono. Bobabini u-Adam no-Eva babeze, kodwa babefihliwe ebuzeni babo ngesigqubuthelo somoya phezu kobuso babo. Zange bazi ukuba babeze konke konke ngokuba babefihliwe, kuba isigqubuthelo sikaThixo ezingqondweni zabo, babengazi okulungileyo nokungalunganga kwakuyintoni. Kwaye bobabini bemile beze ibonisa ukuba ulwazi lwalungekezi kubo, yabona ukuba babeze. Isibini sasize kwaye singayazi loo nto. Ngoku ukubani ngatyeli, ukubani yanqonela ukuyenza okanye niyibhale phantsi kwisityhilelo, isahluko sesithathu, umoya oyingcwele uqikelela esi sigaba sokugqibela ukuya kwisigaba sebandla laselawudike lobupentekosti kwimihla yokugqibela. Wathi, wena uze kwaye uyimfama kwaye ungakwazi oko. Nantsiya imbewu kaThixo phantsi kobumsulwa, ingazi konke konke ukuba babeze phantsi kwesigqubuthelo sikamoya oyingcwele, ibagquma ukubasusa esonweni. Kwaye ngoku kwibandla lesigaba sokugqibela siyafumanisa apha ukuba baze kwakhona baye bengayazi loo nto, kodwa ayiso sigqubuthelo sikamoya oyingcwele, sisigqubuthelo athe uSathana wasinyebelezisela kuEva emva phaya, isigqubuthelo senkanuko, isigqubuthelo senkanuko. Banyukunyuku kakhulu de bangazi ukuba baze, abafazi bethu esitratweni benxibe ezimfutshane iimpahla zesicwaso. Umntu othile undithumele isiqwentshana sephepha ngenye imini sale lokhwe intsha abaza kuyinxiba, ndiyacinga ii-intshi ezilishumi elinesine ukusuka emahlezeni okanye into ethile. Kwaye ndiyamangala ukuba ingaba abethu abafazi bayaqonda ukuba okuya sisigqubuthelo senkanuko. Ngoku niyakuthi ndingakubonisa phambi kuThixo ukuba ndimsulwa kulo naluphi ukrexezo endodeni yam okanye ndindi konke oku, kodwa nakubeni kunjalo emgwebeni uya kubizwa umkrexezikazi, iBhayibhile itsho njalo. Wathi uYesu, nabani othi ajonge umfazi amkhanuke selekrexezile kunye naye entliziyweni yakhe. Imfama uze kwaye akukwazi oko, hayi aba belusizi abafazi phandle phaya, akukho nto endibachase ngayo kodwa ukungcola, kwaye inkqubo yebandla ikhangeleka isilela ukubuqonda okanye ukuma ngokuchasene nabo. Bayeke banqothule iinwele zabo, baziqabe ubuso nezimfutshane kunye nezinto phantsi kwegama lobuKristu enjani ukuba mbinto eyiyo. Yabona, baze kwakhona kwi-Eden kaSatana kwaye bengayazi loo nto, abayazi. Ndiyakholwa ndibonile, mhlawumbi ndijonge ukunqumleza apha iqula lokuqubha aba bafazi phandle phaya ngoku, ukuba laa mfazi angaqonda nje kuphela ukuba oko akwenzayo, kodwa akazi uze umzimba wakhe undilisekile, uhluba impahla awathi uThixo amnxibisa zona ngosele ngenxa yesi sizukulwana, uqhubekeka inqunqu. Uze phantsi kwegama lempucuko, imfundo ephakamileyo, impucuko engcono, imimiselo ephakamileyo. Mandiqinisekiseke ukuba oku kuyazika, yeyikamtyholi yonke kwaye iyakutshatyalaliswa ekuzeni kwenkosi uYesu, iyakutshatyalaliswa lonke isuntswana layo, akusayi kuba sakho nenye into eseleyo. Kwaye owu sihlobo, ukunqumleza isizwe njengoko niphulaphule kum apha ePhoenix, cingani ngezo zinto nilapha nichaphazeleka kuzo. Ngoku wathi uYesu, baya kukhohlisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Umoya wokuqala yayi isigqubuthelo sokuqala, hayi sisigqubuthelo esingcwele, umoya oyingcwele kwaye wayengafanele ajonge ngaphandle kophiya kodwa xa usathana waqalisa ukuthetha naye emalunga nolwazi kwafanela nje athathe oluncinci ukrwaqulo lwehlabathi kwaye yiloo nto ngqo leyo intombi yakhe ibandla liyenzileyo kufanele ubone fanele unxibe njengendumasi ethile yomboniso bhanyabhanya okanye abafana kufanele benze njengoelvis presley okanye ubat boon okanye abanye babo bantu phantsi kwegama lenkolo ubat boon uyichurch of christ uelvis presley ngumpentecost ezimbini ezinobudemoni izimilo ezithe zalahlela ihlabathi kowona mbi mbhodamo kunojudas iscariot wenzayo ekuncatsheni uyesu kristu abayazi loo nto wona amakhwenkwe awayazi loo nto akukho nto ndinayo ngokuchasene naloo makhwenkwe amadoda ngumoya oyikhuthazayo yona qabelela nje kweliyacala kanye kancinci yeka olakhula lunabayo lube nokuncinci nje ukubhijela ikhasi lwalambona kube kanye qaphela okwenzekayo umbona umkile owu ehe igqibelele iwufumene kwaye yindlela iya kuyenza lonke ixesha ueva ofuneka athathe nje ukrwaqulo lube lunye ehlabathini kwaye manditsho into ethile kuwe mzalwane nodade uyohane wokuqala sahluko sesibini nomqolo weshumi nesihlanu singayifunda ukubani yanqonela ibhayibhile ithi ukuba siyalithanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi kungokuba uthando lukathixo alukho kwa ukubakho kuthi ngoku igama phaya asingomhlaba ligama lesigrike ngucosmos othetha inkqubo yehlabathi ukuba sithanda iifashoni zomhlaba ihlabathi ukuba sithanda indlela yanamhlanje ukuba sicinga eli lixesha elimangalisayo owu sinazo zonke ezi zinto ukuba nicinga oko kungokuba ukucinga kwenu akulunganga kugqwethiwe ngumtyoli kuba ukuba nithanda inkqubo yehlabathi nezinto zeli hlabathi lakaloku nje kungokuba uthando lukathixo alukho kwa ukubakho kuni khumbula oko owu thixo jonga oko sijonge kona apha ndifuna ukuma nje umzuzu ndize ndinixelele ibali elincinci ndive umfundisi wasemkhosini kwimfazwe yokuqala yehlabathi babegibisele njengosathana ekuqalekeni xa esiza emyezweni we-edeni wayengenakho ukomba ezo mbewu wayengenakuzitshabalalisa kodwa wazitshiza ngetyhefu kwaye yayikhubaza imbewu zange ivelise ngokohlobo lwayo olulungileyo yakhubaza imbewu kwaye kuko konke okuzizo ezi nkqubo zenkolo zisengoonyana neentombi zikathixo kodwa zikhubazekile bayaya ecaweni befuna ukwenza kakuhle unongendi zange angenele ubunongendi ukuze abe ngumfazi ongalunganga umlungiseleli zange aye esikolweni nje ukuba abe yindoda engalunganga akuzange ujoyine icawe uqhawule izandla ubeke igama lakho encwadini okanye nantoni oyenzayo ebandleni lakho ukuze ube ngumntu ombi uyayenza loo nto ukuze ube ngumntu olungileyo kodwa yinkohliso yinkubazeko eyenzayo loo nto satan uyitshizile uthixo zange abe nambutho akukho nto injalo naphi na efumanekayo emazwini kathixo uthixo ngumbutho wethu sibuthelwe kuye umzimba uthixo ezulwini injakalo loo nto amagama ethu asencwadini yobomi yemvana qwalasela kodwa yabona ndiyazi inzima kakhulu kodwa ndifuna nina ninyamezele ithutyana ukuba ndinganakho kwixesha lemfazwe yehlabathi ndixoleleni ngokuphuma emxholweni wam kodwa ukwenza eli nqaku bendifuna ukuninika uhlalutyo lwam loko usathana wakwenzayo e-eden watshiza embi kakhulu ityhefu ndingathanda ukuyazi yayiyintoni awayitshizayo ndinganixelela ndinendlela yayo amagama amabini ukungakholwa nto leyo ichaseneyo elukholweni watshiza ukungakholwa intandabuzo yaza inzululwazi yazalisa indawo yayo apho isikhewu sikhona oko kwaya kwembewu satana wazalisa isikhewu ngolwazi nenzululwazi nempucuko kwaye yakhubaza konke indalo yonke kathixo ndiyazi nicinga ndinisa kwisebe kodwa ndikwisebe kunye nani kwaye sonke silapha ukuzama ukufumanisa oko sinakho ukukwenza asizitsho ezo zinto ukuze sahluke kufanele sinyaniseke thina ngamnye sihlela ekupheleni kwendlela apho siya kunika ingxelo ngegama ngalinye kanye ngoku siyayazi ukuba amazwi ethu xa sizalwa ukulila kwethu kuqala okuncinci konke ukuya eteyipini kuya kudlalwa kwakhona kwimini yomgwebo kwanqu nempahla ozinxibayo ziya kuboniswa ebusweni bakho kwimini yomgwebo kwanqu nenzululwazi ikufumanisile oko ngomabonwakude yabona umabonwakude akawakhi umfanekiso uyawuhambisa ngejelo nje kuphela ibala lempahla lonke ixesha ushukume yonke ingcinga engqondweni yakho ngokuqinisekileyo igcinwe kushicilelo lukathixo kwaye laa nto inkulu iya kubekwa kanye phambi kwakho zonke ngazinye zezolokhwe ezingcolileyo uthe wazinxiba lonke ixesha usiya kumchibi nwele ucheba ezanwele athe uthixo wakunika iya kuba njalo iya kuphendula ngazo akunakwenza ntshukumo phaya kwanqu nje neengcinga zentliziyo yakho ngeli xesha uyenzayo ziya kudlalwa kanye phambi kwakho uza kusinda njani siya kusinda njani ukuba asilukhathalele olo lukhulu usindiso yabona asizukusinda yonke intshukumo neengcinga zentliziyo zishicilelwe komnye ummango kunebala leempahla zakho ozinxibayo umabonwakude webala uyangqinisisa oko uyayitsala uyibonise yabona kwaye oko nje ngummango omnye ukusuka kwemithathu esiphila kuyo yabona ngoku indlela ityhefu ethe yabetha ibandla yabetha ihlabathi tyhefu kasatana phezu kweembewu yenze imingxulo kuyo yayibangela ukuba ikhubazeke ngaphezulu nangaphezulu kungena nzulu ezintliziyweni zamabantu nakwiintliziyo zabantu nayo yonke into inzululwazi ide ibe yindawo apho uhlanga loluntu ngokuxutyaniswa ndiyakholwa yonke imbewu kufanele ivelise ngokohlobo lwayo kwaye uhlanga loluntu nezityalo nako konke kuxutyiwe kusizise kwindawo ekutyeni ukutya kwethu okusuka emhlabeni nto leyo imizimba yethu yenziwe umxube ibeke ingqondo yethu yonke ngoku ukuba imizimba yethu iyawa ukusuka kumashumi amabini ukuya kumashumi amabini anesihlanu iminyaka obudala ngenxa yokonakala kweesele ngenxa yokuxutywa kokutya ingaba iiseli zethu zengqondo azonakali ingaba ayizoseli kananjalo yiloo nto uriki ebaleka ukudlula esitratweni apha kunye ngemoto yakhe ebalekayo ngeli xa uriketa oelvita kunye nabanye babo njengoko besingababiza amagama phandle apho besisiqingatha ubuze phambi kwabantu bemkelwe ziingqondo kungasekho kuqiqa kwantlonipheko okanye ukuziphatha kwibali lam elincinci lo mfundisi wasemkhosini wathi wayesezantsi sibhedlela kwaye wathi amakhwenkwe amaninzi ayelele ntintini abanye wayesandula kubuya ngaphandle uthi waya ngaphandle phaya kwaya omnye umphathi wamxelela wathi mfundisi sifuna ukukhwela siphume siye kujonga emadlelweni phandle phaya babegalele le mustard negesi yeclorine njengoko babesenza ngaloo mihla kwaye wathi ndiphumele phaya mzwana uBrenham wathi kwakungekho xolo emthini kwakungekho siqu sangca kwakungentsasa epasini wathi kwakukho ezityobokileyo ezindala iinqwelo zokulwa ezantsi phaya umphathi kwakufanele athabathe ushicilelo lwazo aze abone ukuba kwakukhona ntoni enokwenziwa ngazo kufutshane nelikhulu ihlathi iArgone Forest wathi xa ndandimi phaya buqu wathi ndajonga phezulu ndathi owu thixo lena yindlela ekuza kuyo konke njalo loo nto kuyeza konke lalitshile lonke kungekho bomi konke konke ingca ityhile umthi ngezaa gesi imithi ibulewe yonke into ibulewe ijijiwe idinga apho imbumbulu nezinto zidlakazileyo ukuba lowo asingomfanekiso wehlabathi namhlanje apho uSathane athiza ukungakholwa kwakhe ukuthubanisa kwa inzululwazi ulwazi lwakhe into ekwakuyiyo ekuqalekini xa uThixo wabeka uAdam noEva emyezweni laa paradesi intle ingena kufa ingena kugula ingena sisi kwaye yonke into igqibelele ikucwangco jonga oko iDDT kaSathane ekwenzeleyo ngumbhodam akukho nto iseleyo kulo wathi ndaqalisa ukulila ndabuyela emva ndaba nomtsalane elityeni wathi ndaya ngaphaya aze ndajonga elityeni ndalityhalela ngaphaya ezantsi ngaphantsi kwelitye yayiyintyatyambo encinci emhlophe ikhulu ukuphela kwento ephilayo eyayishiyekile ngokuba yayigushiwe lilitye thixo litye lam sigushe namhlanje owu thixo xa ezi tyefu zibhabhela ndaweni yonke egameni lenzululwazi nemfundo sigushe ndigcine kude kube yilaa mini owu thixo ngumthandazo wam ngoku ndiyathemba ukuba thina ngamnye siphantsi kwelaa litye uKristu bendisandula kushumayela ngenye imini abaninzi benu bayivile bendisihla ngamatyholo ndizingela kwaye natsalekela ekujikeni ndaze ndajonga kwaye nako kulele iqokobhe lomdizi elingenanto okanye ipakethi okanye intoni eniyibiza yona kwaye yinkampani andiziva ndifanele ukulibiza igama layo kodwa inkampani yecuba babanayo babe nentetho emfutshane intluzo yendoda ecingayo inkcasa yendoda etshayayo ndaqalisa ukuhamba ndisehla kakancinci umganyana ematyholweni yaza into ethile yanditsala umdla buyela emva uye kwela qokobhe lomdizi ndacinga bawo wasezulwini ndiyehlela ezantsi apha ukuya kulaa mthi apho abo nomatse bathethwa nguwe babakhona ngenye intsasa kutheni undibizela emva kwaye into ethile yathi inentshumayelo ezayo ngecawe umxholo wakho ubhalwe kulo ndacinga kwiqokobhe lomdizi ndabuyela emva ndaza ndaqalisa ukucinga intluzo yendoda ecingayo enjani inkohliso leyo ukuba indoda yayiyindoda ecingayo ibingayi kutshaya konke konke kodwa niyabona abantu baginya okuya ndiyakholwa kwakuyiminyaka emibini eyagqithayo xa nandikwenye yeencoko ndinyuka ndaya kumboniso weemveliso wehlabathi xa usewest coast kwaye babe nomfanekiselo kayul briner kunye nabaninzi babo khona aphaya kwaye iinzululwazi ezininzi zazo babe kwiholo elinye malunga nengozi yokutshaya indlela abawutsala ngayo laa msi kuwugqithisa kwibhastile kwaye bathabatha umcinga wendlebe baze basusa isiqhaqa phaya basibeka kumqolo wempuku bayifaka kwikhitshi kwiintsuku ezisixhenxe yayigcwele kakhulu ngumhlaza ingakwazi nkqu nokuhamba yabona wathi utsala udlulise emanzini wathi intluzi wathi intluzi akukho nto injalo wathi akungoku lena yinzululwazi ngokwayo bathi akunakuba nomsi ngaphandle ufumane intshongo intshongo yenza umsi kwaye kuphela kwento eyiyo liqhinga lokuthengisa eyongezelekileyo imidizi xa okuya ukuba andinathemba lokuba ndicinga ukuba andingohlambela inkolo okanye umbaxa laa mtyhuli endodeni eyenza itshaye ukuzibulala xa ifuna isiqhaqa somdiza omnye oyakonelisa ukunxanxatheka kwayo ngoku inkampani iyeza kunye neli qhinga layo lenkohliso ize ithi intluzo yendoda ecingayo kuya kufuneka itshaye emini okanye emihlanu imidiza ukwenza engako intshongo kuwe ukuyanelisa njengoko wenzile ngomnye amamelika ethengisela ukufa abazalwane noodade babo andiyifumani kodwa nakubeni kunjalo phaya ndacinga kukho intluzo yendoda ecingayo injalo loo nto ngoku ukuba indoda ebitshaya Umbulani, ivelisa incasa yendoda etshayayo. Ngoko, ukuba akunakuba nayo izalisekisa ukunqanqatheka ukutshaya, ude ufumane ukutshaya phaya kwaye uyifumane uvelise incasa, ke utshaya imidiza emini okanye imihlanu uze uhlawule ngaphezulu ngayo kunokuba ubuya kwenza ukuba utshaye omnye oqhelekileyo umdiza. Yabona, iqhinga lokuthengisa, uqhatha abantu. AmaMelika xa ndicinga ngeValley Forge uGeorge Washington ngesibini sesithathu samajoni akhe kungekho zihlangu kwiinyawo zawo kulaa mini bandayo ukusenzela uqoqosho esilulo kuze emva koko AmaMelika athengisele umMelika umntakwabo nodade wabo ukufa phantsi kobuxoki beqhinga ukwenzela ingeniso engcolileyo ingcambu yako konke ukungcola inkanuko yemali. Time.
The whole thing's gone mad. Knowing not that this whole thing.
Into yonke yempambanweni. Ekungazeni ukuba lento yonke yakutshabalala. Kodwa ukuba akufumani msi akunakuba nancasa. Ngoko ndicinga ukho intluzo yendoda ecingayo. Intluzo yendoda ecingayo ndaze ndathabatha umxholo wam kwi-intluzo yendoda ecingayo ivelisa incasa yendoda engcwele ke ndacinga ukuba amahlelo ethu enze okuninzi okufana nokuya angenisa abantu aza ababiza amaKristu oko nje nangayiphi indlela kutheni wafumana ngaphezulu kumahlelo abo okanye imibutho. Sifumana ngaphezulu khona phaya ukuba sibavumela bangene phantsi koku okuya kunye nokunye nayo nantoni oko akwenzi nawuphi umahluko nje oko babeka amagama abo encwadini baze bathi bangamaKristu yiloo nto kuphela. Ngokholo usindisiwe kufuneka ukholwe umtyholi wenza into ekwani he ufanele uzalwe ngokutsha kwaye oko kuza ngentluzo kaThixo. Ngoko kukho intluzo yendoda ecingayo yibambile yona esandleni sam Bhayibhile ayisayi kuvelisa incasa yobuhlelo kodwa ngokuqinisekileyo iyakwanelisa incasa yendoda engcwele niyazi. Angatheni umfazi onquthule inwele ukuze adlule kule ntluzo? Angatheni umfazi onxiba ezimfutshane ukuze adlule kuyo okanye izilekisi? Ngeli xa iBhayibhile ithe kulisikizi kuThixo ukuba umfazi anxibe impahla eyenzelwe indoda.
Get out here and dress like a woman, let his hair grow out like a woman. Down his eyes with bangs and twirled up like that.
Kwaye ingatheni indoda ecinga nayiphi into ngayo inokuphuma apha ize inxibe njengomfazi, iyeke iinwele zayo zikhule njengezomfazi, zihle ngamehlwayo nezihlwiti kwaye iziphothe ngolwahlobo. Inxiba iimpahla zangaphantsi zomfazi wayo, yena umfazi unxiba ezendoda zangaphandle. Intluzo yendoda ecingayo. Indoda ecingayo ayisayi kuyenza loo nto, okanye umfazi ocingayo akasayi kuyenza loo nto. Ilizwi likaThixo alisokuze liyivumela igqithe. Akukho nanye into enokugqitha ela lizwi, lowo ngumoya oyingcwele kwaye uzisa ilizwi ngaphakathi kuwe kwaye uvelisa incasa yendoda engcwele. Khangela namhlanje uRiketa esitshatweni othandekayo esihle isiqu athe uThixo wamnika sona kwaye uSathana esisebenzisa kwaye uyakunxiba ngokungahloniphekanga kakhulu engazi ukuba kwiveki ukusukela namhlanje angabe ebola engcwabeni. Ukuhla ngesitshato apha kungekudala ndandishumayela enkomfeni kwi-Assemblies of God ngaphaya e-West Coast umhlangano ngaphandle kwi-Southern Western Bible School. Inenekazi elincinci lihamba lisihla ngendlela encinci ezo zincinci iimpahla lizinxibile iibhikini nantoni eniyibiza ngayo kwaye imiqukumbelo ijinga kunye nomnqwazi wayo we-cowboy namaquze. Ndandinyuka ngendlela ndacinga usizi lo mfomncinci umntwana womama notata othile wabekwa apha ukuba abe yintombi kaThixo kwaye uye waba ngumgibe wesibambisi sikamtyholi. Ndacinga, ndiyakholwa ndiyakujika nje, ndibuyele emva, ize ndimxelele laa mntwana. Wayekhangeleka malunga nobudala bukaSara wam phaya, 17 iminyaka, 16 iminyaka ubudala okanye into ethile. Ndacinga, hayi kungcono ndingayenzi, ndiyakunyukela nje apha endleleni ndize ndimthandazele. Ukuba umntu othile undibone ndisima ndithetha naye, kungcono ndingayenzi loo nto. Ngoku, kwayephulaphulani bonyana bakaThixo, nifika kulaa ndawo inye. Abajezebhele bale mini baza kudlalela kuni, kodwa indoda ecingayo iya kucinga kuqala. Angaba mhle kakhulu, ingaba ndingenza impumelelo ngayo, kodwa iya kuhlawulisa umphefumlo wakho kwedini. Abanye benu mantombazana kwabariki, intluzo yendoda ecingayo ivelisa incasa yendoda engcwele. Nina madoda atshatileyo, xa nibona bona abafazi esitratweni ngolwa hlobo, nina bonyana bakaThixo, aniqondi okwenzekayo ekuqalekeni, xa inzululwazi yabenza abafazi baba bahle kakhulu kwihlabathi eliphambi koonogumbe, bade oonyana bakaThixo bazithathela iintombi zabantu, hayi iintombi zikaThixo. Kwaye uThixo zange akulilibale oko, watshabalalisa yonke into inzululwazi. Ubuhle yayiqhele ukuba uyaqwalasela, ubuhle babafazi bukhulu kule mihla yokugqibela, uphawu lwesiphelo uThixo uyiqondakalisile. Ke sebenzisa intluzo yendoda ecingayo, uya kuba nencasa yendoda engcwele. Iya kukudla ikhaya lakho, iya kukudla isikhundla sakho, iya kukudla yonke into onayo ngaphandleni koko umphefumlo wakho. Iya kuqhekeza ikhaya lakho, ingaba nenye indoda ekhulisa abantwana bakho okanye omnye umfazi ekhulisa abantwana bakho. Thabatha intluzo yendoda ecingayo, iya kuvelisa incasa yomfazi ongcwele. Xa uqalisa ukuya kwindawo yokucheba okanye into engenye kwaye baya kuxelela, uza kuba nentloko yobuhlungu. Uyazi, thabatha intluzo yomfazi ocingayo, oko iBhayibhile ikutshiloyo. Yabona, ngoko suka kuyo. Yabona, sukuyenza. Ndingumzalwane wenu kwaye ndiyanithanda, akukho nto ndichasene ngayo nani. UThixo uyayazi, kwaye oko koko okundenza nditsho ezi zinto kungenxa yothando lukaThixo ngani. Ukuba indoda iya kuphumela phaya kwaye abayi kukuxelela, umalusi wakho akuyeke uhlale kwaye wenze ngolwa hlobo akakuthandi, akanako ukukuthanda. Bendingasayi kufuna olwa hlobo lothando ngabafazi, ndifuna ukuba nencasa engcwele ukwenzela udade wam. Ndifuna yena ngenene abe ngudade wethu, hayi umntu othile unokuthi umntu othile athethe malungu naye ekubeni mhle kakhulu kunye nendlela ayiyo kunye noba kumkanikazi besisondo uya kowam. Haha, hayi ndifuna yena abe linenekazi. Oh Nkosi, ndigcine phantsi kwelitye. Ewe, kumaefeso 5:26 ekuphela kwayo enye indlela onokufika ngayo kwelaa litye, oko yi ukuhlanjwa ngamanzi okwahlukanisa ngelizwi, injalo loo nto. Ngoku sukuvumela lo mtyuli akutshise ngemfundo yakhe. Hayi hayi, iya kubulala impembelelo yakho. Sukuvumela umtyuli athethe loo nto, kuhle ndingowebandla athe umama wabelelalo athe utata wam umakhulu wam. Sukuvumela umtyuli akutshise ngokuya. IBhayibhile sele itshilo kwizigaba zamabandla asixhenxe nezinto phaya, yonke imtyeli iye kwimbewu, injalo loo nto. Into yonke yonakele, into yonke sisilonda esibolileyo. Sukuvumela akuthize athi, kuhle zizimilo eziphakamileyo sifunde kakhulu kunokuba sasiqhele ukuba kuko kwimihla yakudala. Sukuvumela umtyuli abeke okuya ngaphaya kuwe. Ndikubonisele inkqubo yakhe yonke yempucuko, imfundo nenzululwazi, uyifake kanye emabandleni. Kwaye sukumamela kokuya, gcina intloko yakho ngaphandle kwabo abadala abangcolileyo omabonwa kude nezinto. Umxholo wethu uthi, sanokumilisa kodwa yibane kumila kumbi, hayi ukungena uze uthi izalisekisiwe ngecawe. Hayi, ngena uze wenziwe kumila kumbi kanye ngoku, wenziwe kumila kumbi ukusuka koko ukuko ukuya koko uThixo afuna ube kuko. Ngoku uxhomekeke kuhlobo lwembewu ekuwe, ukuba ekangqondongqondo imbewu efundisiweyo ibekwe kuwe, kukho into enye kuphela enokuyenza ukukhubaza, yiloo nto yonke ukusa kunyana okanye intombi kaThixo kuphela kwento enokuyenza. Abantu namhlanje njengoko ndijonga benza ngathi abakholwa kwa ukukholwa ukuba ukhona uThixo. Ixoleleni ngoku kuvakalisa ukuba imvakalelo zakhe nabani ziviswa kabuhlungu ngoku andibhekiselelanga kuko. Kwicawe ezimbalwa ezigqithileyo ndandimenyiwe yintombi yam ukuba ndiye kumabono wakude ukuze ndibukele umculo wezenkolo. Kungentsasa yecawe ndandifuna ukuva uOral Roberts kwinkqubo yakhe. Ndabaxelela ukuba bandizise. Yathi, yiva oku, eli culo elimnandi. Unyana wam emile phaya, wandixelela malunga nalo, naye. Ndaza nasivula esasixhobo, siqesha kumfazi onomabono wakude endlwini yakhe. Andizange ndifune ukuba nayo endlwini yam. Hayi mhlekazi, andiyifuni laa nto endlwini yam. Ndiya kuyiqhushumbisa ngompu wam. Andifuni nto yakwenza nalaa nto ingumtyholi. Hayi mhlekazi. Kodwa thatha mandikuxelele malunga nani maArizona apha. Niyalubona olaa hlalutyo ngenye imini lwezikolo. Anilubonanga 80% eepesent abantwana kwizikolo zaseArizona ahlutshwa kukungasebenzi kakuhle kwengqondo. 67% eepesent abo yayingenxa yokujonga umabono wakude. Kanjani ngokuya? Kungcono usebenzise umpu wakho. Uyabona? Ngoku. Sikuvumela umthuli akuthize ngoku ya. Hayi mhlekazi. Ngoku abantu njengoko ndithile. Abantu benza ngathi akudingeki baye emgwebeni. La makhwenkwe namantombi babe nosapho lamandini. Kunye nento yonke nithi. Ndicinga umfo obizwa umnuphulu. Yintloko yayo. Kwaye ukuba ndake ndabona intlekisi yale mihla yamaculo. Yayindlela abawaphatha ngawo. Igquba looRiki bemile phaya beshukumisa izandla zabo ukunyuka nokuhla. Ngokuqinisekileyo ndiyamncoma la mfana apha ngale ntsasa oculileyo, okhangele kandilisekileyo. Njengendoda yenene, ndiyakuthanda okuya. Xa nina bosomashishini ngamanye amaxesha apho, nibe negquba labaRiki abeme apho, baze batswine bakhwaze, baze baqhubekeke, bangaphefumli de babe luhlaza ebusweni. Kwaye oko asokucula nje kukwenza eninzi ingxolo yobunzululwazi. Ukucula luncutho olusuka entliziyweni. Kwaye ndaze ndacinga olunjani usizi elinjani ihlazo ukuba lilo ke njalo phantsi kwegama lenkolo. Benza ngathi akukho Thixo. Uthile wathi ngenye imini kwinkwenkwe ehamba nentombi yam. Inkwenkwe ngumKristu yathi. Yenza uPawulo oluhlakaniphileyo malunga noAdam noEva. Yathi, uEva behamba emyezweni. Yathi, bantwana, niyabona la mthi phaya. Yathi, kulapho unyoko wasibangela siphume endlwini nasekhaya. Ungafane ucinge, ufanele abe ngumKristu wenene, onokuthabatha isithembiso nelizwi likaThixo aze alilahle hokweni yehagu. Benza ngathi akudingeki baye emgwebeni, kodwa uThixo uyakuzisa yonke imfihlo emgwebeni. Benza ngathi akukho Thixo. Andifuni kubabiza iziyada, ukuba iBhayibhile ithe isiyada akulunganga, uYesu wathi akulunganga, ungabizi mntu isiyada. Kodwa kwindumiso, ishumelinesine, sinye, isiyada sithe entliziyweni yaso, akukho Thixo. Yabona? Bona abazo, andifuni kubabiza iziyada, kodwa benza ngokungathi zizo, benza njengaso. Ke niyabona apho sikhoyo namhlanje ngokungathi akukho Thixo ndingowebandla kwaye bonke into yonke iBhayibhile intlekisa enkulu ibandla lethu liyazi apho liya khona ehe kanye ngqo ukuya esizokweni ukuqinisekileyo kanye endleleni yawo kanye ukuhla nenzululwazi nemfundo izikolo zemfundo ngezenkolo kunye nezinto nje zibaphephezelisa ukuhla ngqo ngendlela umoya oyingcwele akanathuba lokunika isityhilelo nakwintoni izikolo zenkolo zigqibile ukuyenza inqanyulwe umoya oyingcwele ufanele asikhokele hayi isikolo senkolo hayi obishop nomongameli nanjalo njalo umoya oyingcwele ngumkhokeli wethu uKhayini wayengumntu onjalo wayengone nkolo kakhulu ngemene ngoku ukuba inkolo kuko konke okufuneka ube nako ngoko uthixo wayengalungisanga ngokuhlwaya uKhayini ukuba wayengone nkolo kwaye enyanisekile njengoko wayenjalo uAbeli ngoku khumbulani wacinga ngothixo wanqula uthixo wayenebandla wakha isibingelelo wenza idini wathandaza wanqula kodwa zange amkeleke akukhathaliseki uEsau wayenjalo naye yabona inkolo yabona leyo ngumsebenzi kaSathane hayi ukubulala yonke into kodwa nje ukuyityhefa kuko konke akazukubulala into yonke oh hayi amakomanisi hayi hayi umchasi Kristu asibobukomanisi iBhayibhile itshilo iya kulahlekisa nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka musani ukuqwalasela umkhusane wentsimbi kodwa omfusa kodwa qwalasela uKhayini weza kunqula kodwa wayenembewu engeyiyo kuye imbewu yenyoka ukufutha kwenyoka kwafuthela phezu kwakhe ukuba wayeyimbewu yomfazi wayeyazi intando kaThixo egqibeleleyo kodwa wala ukuyenza ubuyazi loo nto uSathana uyayazi intando kaThixo kodwa nje uyala ukuyenza Kolosela wayembonile uThixo engqinela umyalezo kaAbeli. Ngoku ndifuna nina nicinge, sebenzisani inhluzo yenu yendoda ecingayo komzuzu. Umyalezo kaAbeli olungileyo awathi uThixo wawungqinela ukuba yinyaniso. Ngaba niyazoba ngoku? Ha. Umyalezo kaAbeli wamkelwe. Waza uKhayini wawubona kwaye wayazi ukuba uThixo ungqinele laa myalezo ukuba ulungile kodwa wayengenakho nje ukuwenza impakamo yakhe yamthintela kuwo njalo loo nto impakamo yakhe yamthintela ukuba awenze wambona uThixo ewungqinela umyalezo ke ikhangeleka ingoku kunzima kakhulu ebantwini ukuzithoba elizweni likaThixo bona abafuni nje ukuyenza bayazithoba kwimvumonkolo yecawe ngokuqinisekileyo kodwa hayi elizweni likaThixo ukuba ufuna ukufumanisa oku yiya kwinesibhalo apho koko ndibhekiselele kuko apho iGenesis 4:6 kunye nesixhenxe wathi wathi uThixo kuKhayini wathi kutheni ubuso bakho busangene kutheni uzele ngumsindo ujikeleza uve nje umyalezo okucaphukisileyo wathi kuhle kutheni usenza laa nto kutheni ubuso bakho busangene ngokuba ndingezanga ecaweni yakho ke kutheni uyenzile laa nto ingaba usebenzisa intluzo yendoda ecingayo yabona okanye kutheni unga kutheni ukhangeleka ngolu ahlobo wathi ukuba uyakulungisa hamba uyokwenza njengomntu wakwenu esenza phandle phaya ndiyakukwamkela kwaye ndikusikelele ndiyakwenza kuwe into ekwanye kodwa nje wayengenakho ukuyenza wathi ngoku ukuba akuyenzi isono sokungakholwa simbuthumile sangweni ngoku xa besixelela imihle yemimangaliso yadlula bayayibona ingqinelo yaqinisekiswa ngokugqibeleleyo niyabona zonke ezi zinto athe uThixo wazithembisa ukuba uya kuzenza kwimihle yokugqibela yesityhilelo ishumi nomalaki isine zonke ezo zinto zingqinelwe ngokugqibeleleyo yintoni ingxaki bazalwana yintoni engalunganga bona ukuba bayenzi ukungakholwa nto leyo esisono sinye kuphela isono ukungakholwa njalo loo nto akohlwaywa kuba usela utshaya uhlafuna icuba unxiba ezifutshane senza nantoni oyenzayo hayi oko akukohlwayi kungokuba akukholwa ukuba uyakholwa akuyi kukwenza oko yabona ikholwa likwenzi oko lithatha intluzo yendoda ecingayo yabona yabona okanye intluzo yomfazi ocingayo nayiphi enye yazo kulungile kodwa niyabona isono sibuthumile ngaselusangwini ngoku qwalasela kwenza ntoni oko kuKhayini kwaye iza kuba yinto ekwanye namhlanje yamenza uKhayini wemka engumoni ngokuzithandela ngabom wayengathobeli wonke umntu uyakuba yinto ekwanye ukungathobeli ngabom emva kokuba ebone umyalezo kaAbeli ungqinelwe kangako nguThixo okokuba wawuyinyaniso waze wala ukuyenza wenza into ekwanye ngoko emva koko wagqitha umgca wokwahlula kukho umgca onokuwugqitha uyayazi loo nto akunjalo ngoku balungiseleni ngokubini apho nangaphandle kumhlaba womnxeba apho olu sasazo luza kusizwe niyakuqonda oko xa ubona ukuba sisibhalo kwaye akuye kuyenza uthixo akasayi kusoloko uya ou uya kuqhubekeka usikeleleke ke wayenjalo ngamnye womsrayeli baphila kakuhle entlango kwaye bakhulisa abantwana izityalo besikelelo nayo yonke into kodwa ngamnye kubo bohlukaniswe ngonaphakade kuthixo watsho njalo uyesu o ewe uthixo uya kukusikelela okoko kodwa umkile uqinisekileyo yiloo nto ibhayibhile iyitshilo ngoku yiloo nto wayitshoyo qolasela ungagqitha umgca wokwahlukanisa niyayikholwa loo nto ukhayini wayenza masityhileni nje ngapha umzuzu inamahebhe yale 10:26 masibone ukuba ndingakufumana oku ya kwakamsinya incwadi yamahebhere sahluko seshumi kunye no ndiyakholwa umqolo 26 ndinawo ubhalwe apha nje umzuzu ukuba ndiyakundinyamezela kwaye masiyifunde nje umzuzu kulungile silapha xa sithi sone ngabomi emveni kokuba sakwamkela ukuyazi inyaniso akusasele dini ngenxa yesono kodwa okuqinisekileyo ukulindela owoyikekayo umgwebo nomsingi nomlilo oza kudla abo bachasileyo lowo ngulitsho ilizwi elingcwele likathixo ukuba asikholwa ngabom emveni kokuba silibonile kwaye salive emva koko sigqithe umgca akusayi kuba sabakho ukuxolelwa ngayo ugqithe umgca ou uthi uthixo usandisikelela ou ewe khumbulani usirayeli imida xa uthixo wabanika isithembiso ngaphaya kumhlaba ongcwele emhlabeni wawulungile webisi nobusi kwaye xa umoses wathumela ukalebhu noyoshua neentlolo ukuba ziwelele ziwuhlole umhlaba kwaye bazisa ubungqina obungqinelweyo abalishumi babo bathi asinakuyenza asinako jonga ubunzima phaya siya kuba ngababaxa sinezi zinto zincinci zokulwa jonga oko banako thina asinakuyenza asinako ukuyenza uyoshua nokhalebhi bathi singaphezulu kokuba nako ukuyenza uthixo usenzile isithembiso kwaye kumbulani bajika kwakusekadesh baneya kwaye bajika baze baba ngababhadule entlama kwaye ngamnye kubo wafa kwaye ulahlekile naphakade watsho uyesu sukugqitha laa mgca wokwahlula yabona xa usazi ukwenza okulungileyo uze ungakwenzi kuwe oko sisona usirayeli wenza into ekwane emveni kokuba bebone umoses engqinelo baza bayeka ubhalam abatshize laa mbewu inexabiso ingqinelweyo malusi ungakhe ungaze utsho into okuchasene neli lizwi khangela kubhalam wayengumprofeti kwaye wayeyibonile imbewu kathixo ingqinelo kodwa phantsi kwelikhulu ihlelo lakhe wayehlala kulo umowabi walibona elaquba lababhaduli lisiza ethafeni walitshiza waza wathi kuhle linda umzuzu sonke singamakristu sonke singamakholwa kutheni oobawo bethu noyihlo banye asingobantwana bakalodwa wayengengomtshana kaabrahamu lodwa asikho banye kusini na masitshatane kwaye usirayeli njengoeva emyezweni we-eden wavumela usathana amtshize kananjalo amtshiza usirayeli ngomprofeti wobuxulu xa uwenene umprofeti wayekunye nabo ekunye nelizwi elingqinelweyo kodwa ngoqulunqo lobukrelekrele bolwazi wabatshiza icinge ngoku zange yaxolelwe isono zange sixolelwe iimbewu zabolela kanye endleleni yomsebenzi endleleni eya kumhlaba wesithembiso ngamnye kubo watshabalala waze wabola kanye ngqo ecaweni emsebenzini belandela uthixo baze bavumela usathana atshize okwakutshiza kubukrelekrele phezu kwabo imfundo uqulunqo lobukrelekrele esithi kutheni sonke siyafana sonke sigabona nabakathixo aninjalo kodwa wavumela laa mfundisi wobuxuki phaya amachize ngolwaqulu unqolo bukhelekele awayenalo ngayo kwaye njengebhunga leyicawe lisenza kanye ngoku yabona into ekwayo kutheni siya kumanyanela sonke kumbutho omkhulu inkqubo yonke yenu yombutho yeyomtyholi uphawu lerhwamngca ebhayibhileni za kuba nayo incwadi kuyo kwakamsinya inkosi ithandile qwalasela kwixesha likanowa ekubonakaleni kwelizwi limiliselo ukuba lidade ngoku mandenze ukuphawula okuncinci apha ilizwi ekubeni lidityaniswe ukuze limiliswe ngakumbi emhlabeni ukuya esibhakabhakeni ukubona ukwakhiwa kwento kodwa ngoqulunqo lwabo lobukrelekrele bahleke ebusweni bomprofeti unowa xa wayeprofeti ngesiphelo sexesha kodwa okwenzekayo isakhiwo sasenziwe ngelizwi likathixo siqatywe ngaphakathi nangaphandle ngomthandazo nokholo xa iimvula zifika lonke uqulunqo lobukrelekrele benkolo bafa baze babola kanye ezicaweni zabo kanye phezu komhlaba baze umkhombe kanowa dada ngaphezu kwako konke imbewu etshizwe ngenzululwazi yabolela emgwebeni yintoni esizama ukuyenza kakade ingaba sizama ukumisa ethu icawe okanye sizama ukumisa ilizwi likathixo yintoni esizama ukuyenza yintoni esisebenza kuyo ingaba sizama ukuba abantu babuyele koku ingaba yintoni le lo eva mkhulu azama ukuyenza apho kwemihla yokugqibela le cawa ueva ndiza kufuneka ndiyeke kwangoku mzalwana kuba kuba semva kwexesha ndinike nje malunga neshumi elinesihlanu ngaphezulu le mizuzu kwaye ndiyakuma kwezam izibhalo apha kulungile ndiyazi kuhle abantu mhlawumbi bafuna ukungena apha bacoce oku kodwa khangeleka nje kunzima kum ukuyeka ndiyakunqama kulungile jongani inkulu inzululwazi imfundo umcube ueva ungumcube namhlanje ubizwa ibandla yintoni azama ukuyenza ingaba uzama ukuphakamisa ilizwi likathixo aze avumele abantu benze ngendlela abenza ngayo abasebenzisi intluzo yendoda ecingayo okanye intluzo kathixo khangela bakuvelisayo bayaziphakamisa ibandla linjalo kwimbewu ekhubazekileyo yalo yenkqubo yolwazi ibangele uhlanga lonke ngenzululwazi lungazinto ngelizwi likathixo ngoku ndiyakukuchola oko kuphawula andizukukubambelela kuzo ithuba elide ngoko ukuze ndigqibe ukungazinto ngobunzululwazi xa uthixo kanye apha emhlabeni esenza izinto ezo azenzayo ngelizwi lakhe elithenjisiweyo baze bangalihuli lona baze bemke ngokuhamba ngobunzululwazi abakhathali ngobunzululwazi abakhathali bendincuma ngoko kuba umzalwane uWilliams apha ubhale ephetshaneni ungahlala kuyo emva kwemini yonke into ethile kodwa ndiyakubulela oko uhle kakhulu yabona kodwa abantu bona ngabom izise inkqubo yonke yebandla lesihlabathi namhlanje ekoneni kwabomi ngokuchasene nothixo utheni intlonipho eqhelekileyo iya kukuqondisisa ukuba ilungile kulungile isigqubuthelo senkanuko simfanekise amehlo ebandla elizwini likathixo kwaye lizifumana lize kwakhona niyazi uthixo kwisityhilelo isithathu uthe yiza uthenge intambiso yamehlo kum ukuze amehlo akho abe nokuvulela yabona intambiso yamehlo lilizwi lakhe niyazi bathi kuhle le ndoda ifunde iminyaka yamashumi mane ukufumana izidanga zayo iyi-BLD BD kunye nako konke oku niyazi oko uyesu wakutshoyo malunga nokuya wathi umntu makazincame upawulos wakwenza uthi oku ya kuthethi oko kulungile theni upawulos wayilandelela ngoko wathi andizanga kuni ngamazwi alukuhlayo obulumko bomntu ngokuba niyakwakhela amathemba enu phezu koko kodwa ndize kuni emandleni nasekubonakalisweni komoya oyingcwele ukuze ilizwi lenu libe ukholo lwenu libe nokwakhelwa elizwini likathixo hayi ukubonakaliswa kobulumko khangeleka ngathi abantu balahlekelwe zizimilo eziqhelekileyo nondilisele abakho njengoko babeqhele ukuba njalo kwakuqhele ukuba xa umprofeti wathi etho inkosi abantu bancancazele ukuqinisekileyo babeyenza abantu basukula kuba babesoyika kodwa ngoku balahlekene nako konke ukoyika lona abamoyiki uthixo usolomoni wathi ukoyika uthiwa sisiqalo sobulumko nje isiqalo kodwa umprofeti angathetha uetho inkosi abantu bathi ubuvuvu yabona akukho themba ngabo iyi bathi kutheni sihlakaniphile sikrelekrele akudingeki sithathe olwahlobo lwento siyazi esithetha malunga nako kananjalo iseliqhalo elidala lokuba iziyatha ziya kuhamba ngesihlango esinezikhonkwane apho iingelosi zoyikayo ukunyathela ukuqinisekileyo ngoko yintoni ukumila ngakumbi ukukhawuleza sikufumana njani yintoni ekwenzayo ukumila kumbi uthixo uyakwenza ngomoya welizwi lakhe uyamilisa ngakumbi utyala imbewu yakhe agalele umoya wakhe kuyo ize ivelise isivuno moya oyingcwele wakhe umilisa ngakumbi imbewu lizwi ekubeni ingqinelwe luhlobo lwayo hlobo luni lwembewu oyiyo oko kubonisa nje yintoni ekuwe akunakuyifihla nantoni na oyiyo ngaphakathi iyabonakala ngaphandle kunakho nje ukuyigcina akunakwenza laa mthi nayiphi into kuphela oku ukuko yabona iyakuba ngalaa ndlela umoya oyingcwele umilisa ngakumbi iimbewu ezingaphakathi kuyo akukhathaliseki nokuba hlobo luni lwembewu eyiyo uya kuyimilisa ngakumbi ukuba ingcolile iya kuvelisa ukungcola ukuba kumhanahanisi iya kuvelisa umhanahanisi ukuba ililizwi likathixo loqobo iya kuvelisa unyana okanye intombi yoqobo kathixo lentluzo yendoda ecingayo xa imbewu iphuma igqitha kokuya velisa unyana nentombi kathixo ngenye imini xa ihlabathi lilele ebumnyameni bombhodam uthixo ngokuphulaphulani ngokuzondeleleyo kuba asizukuthetha nje ithutyana elidana khangela ngenye imini xa ihlabathi lalikuzo zonke iintlobo zeenkolo kwakukhona uhlamba izandla iimbiza unxiba izambato ezihlukeneyo kunye nezankwana anjalo njalo lilele embindini wombhodam opheleleyo usirayeli woqobo kathixo wayegqwetheke kakhulu ukusuka kwimithetho nemimiselo kathixo uyesu wathi nina ngezithetho zenu nilenza ilizwi likathixo lingabi yonto ebantwini ngezithethe zenu kwaye khangela bona ababingeleli abangcwele ababiza bona kwaye uyesu wathi nina ningabakayihlo umtyhuli kwaye nemisebenzi yakhe niyayenza yabona le yinto kanye awayitshoyo ngoku xa ihlabathi lalilele kolwahlobo lwengxaki moya kathixo wafukama kwakhona phezu kwembewu eyamiselwe ngela xesha elingaphambili waguqula kwaye wamilisa ngakumbi uIsaya 9:6 wesithembiso sayo yena uthixo wenziwa umntu wenyama ukusindisa ela xesha lombhodana xa umntu wayenziwe waba kumfanekiselo kathixo naku kusiza uthixo ngomprofeti eyibona kwangaphambili ngoku khumbulani ilizwi umprofeti wayibona kwangaphambili umprofeti nje okwamnye owabona usathana kule mihle yokugqibela yabona wayelunkqubo yemfundo nezinto anazo inkqubo yenkolo umprofeti okwamnye uIsaya 9:6 wathi sizalelwe umntwana sinikwe unyana kwaye igama lakhe liyakubizwa mchebisi inkosana yokuqoba thixo usomandla bawo wanaphakade kwaye ngolawulo lwakhe akusayi kubakho siphela kwaye elalizwi lilizwi likathixo kwaye umoya wafukama phezu kwelalizwi laze labumbeka esibelekweni sentombi indoda unyana uzelwe hayi udaliwe uzelwe Satan wazama waza wazama kwakhona ukulitshisa wamthabatha wamnyusa waza wathi ukuba ukoko othi ukuko koko ndenzele ezinye zale mpiliso apha ndibonise indlela onokuyenza ngayo jika oku isonka nala matye abe sisonka masibone wena utsiba ukuba isibhalo sithi uya kuyenza loo nto uyabona loo madimoni enkolo namhlanje asatsho laa nto inye ukuba kukho into enjalo enjengempiliso engcwele naku kulele umzalwane esibanibani masibone umphilisa laa mtyholi mnye wema emnqamlezweni kayesu wathi ukuba ungunyana kathixo yehla emnqamlezweni ilizwi lathi yena wayengunyana kathixo umoya wabubonakalisa yena wayengunyana kathixo uIsaya 9:6 wayezalisekisiwe kwaye ngobunye ubusuku abaninzi benu kusasazo bavile indlela esithe sanika 66 ezibhalo phantsi uyakholwa malunga nokuqondakalisa ukuba isibhalo sathi lowo yayinguye usathana uzamile wazama kwakhona ukwenza yonke into ngobunye ubusuku elele kumva wenqanawe wabona yena elele waze wathi yakumtshabalalisa kanye ngoku kodwa akabi nakho. Wazama ukumlingela ekwenzeni into engalunganga, kodwa akabi nakho kuyenza. Thini? Wayetshizwe ngesithinteli sokumiselwa ngenxa yengaphambili. Ayinakukukhohliswa. Hayi, hayi. Ilizwi lathi uya kuba lapha. Amen. Akukho mtyholi uza kumkhathaza, kwaye akukho umbi unyana kaThixo omiselwe ngenxa elingaphambili, omiselwe ukuthatha indawo yakhe. Utshizwe ngesithintili. Ityhefu kaSatan, oogqirha bobuhlelo, abanakho kwa ukumchukumisa. Konke koko yaqhubeka nje ahambe. Akukho nto iza kumkhathaza, yabona. Zange ibe namandla phezu kwakhe. Kulungile, ndiyakwenza ubhishophu womhlaba wonke nolawulo phezu kwawo. Uba nje uya kundinqula, ndiza uyijoyine iqela lam. Ndiyakukwenza umlawuli. Ndiyakwehla, ndivumela wena unyuke. Wathi, jikela emva kwam, Satan. Kubhaliwe, uze unqule uThixo ilizwi, kwaye yena kuphela uya kumkhonza. Ngoku ngenye imini kulo mntu mkhulu ndingathanda ukuhlala phaya ithuba, kodwa ngenye imini umoya wafukama phezu kwakhe kwakhona, kuba kwakukho ilizwi elithile ebelibhaliwe malunga naye lisuka kuThixo umprofeti, kwaye yena wakhokelelwa ekuxhelweni njengemvu. Kwaye umoya wafukama phezu kwakhe wamkhokela waza wamsa kumnqamlezo waseCalvary, apho yena wafa. Kwaye yonke into eyayithethiwe ngaye ekufeni kwakhe yazalisekiswa ukuzisa ukukhanya nobomi yiyo yonke imbewu kaThixo eyamiselwa ngexa elingaphambili eyayiphezu komhlaba, wazisa indlela yokuyizisa. Nantsi imbewu, umoya uzisa ubomi, emilisa ngakumbi oonyana neentombi zikaThixo ukusuka ehlabathini kulo mbhodamo wobumnyama ekubeni ngoonyana neentombi zikaThixo. Sukuqhubeka kwigama okumiselwa ngexa elingaphambili. Yazi nenza njalo, kodwa phulaphulani, asilo gama lam, lelinye lamagama kaThixo. Nifuna ukuyifunda, yifundeni kumaEfes 1:5. Nto leyo wasimisela ngexa elingaphambili ukwenziwa onyana ngoYesu Kristu, yabona. Ndivumeleni nje ndiyicazulule umzuzu, de umzuzu ucazulula oku kuphume engqondweni yenu. Jonga, njengoko wawukuyihlo ekuqalekeni, isithomo sembeni, ingaba ubukwazi oko nonke ngamnye kuni? Nani kuyihlobo mkhulu kananjalo, ngaba benikwazi oko? Funda kwincwadi yamaHebhere, apho sifumanisayo ukuba uLevi wahlawula izishumi xa wayesesinqeni sikaAbraham izizukulwana ezine ngasemva kwakhe. Xa uAbraham wahlawula izishumi kuMelkisedeki, zabalelwa kumzukulwana womzukulwana wakhe ukuhla emva kwakhe, kwaye ngoko wayesesinqeni sikaAbraham. Nako ke apho ukhoyo, yabona? Wawusesinqeni sikayihlo, kodwa uyihlo wayengenako ukuba nabo nobunye obudlelwane kunye nawe, wade wenziwa kumila kumbi ukuza emzimbeni wenyama. Unyana wam phaya wayekum, ndandifuna unyana, kodwa wayekum ngela xesha, yabona? Wayekum ngela xesha, kodwa ngomtshato wenziwa kumila kumbi ukuza emntwini njengam. Bazemva koko waba njengam, kwaye uba njengabazali bakho, yabona? Uba yayikuwe into yokuqala. Ngoku ukuba singoonyana bakaThixo, iimpawu zakhe, nto leyo sisibonakaliso sikayihlo, hayi unyoko. Uyihlo, imbewu ilele kutata, yabona? Kwaye ngoku unyoko wayesisifukamisa esakuthwalayo, wena wathwala imbewu kayihlo, yabona? Kwaye umhlaba enyameni kananjalo usisifukamiso esithwala imbewu kaThixo, yabona? Kanye ngokuchanekileyo, hayi ihlabathi lingakanani ukuba likhulu ihlabathi, bubungakanani boThixo lidalileyo, yabona? Yabona? Ngoku ukuba ungunyana nentombi kaThixo, ngoko wawukuThixo ekuqalekeni, usisibonakaliso sakhe ukuba wawungekho phaya ngoko. Ngoko zange ubekho okanye akusukuze ubekho. Kakade andinakuthwala esinqeni sam unyana wale ndoda apha okanye laa ndoda phaya. Ndingathwala kuphela abam onyana, kwaye baya kuthwala imfano yam. Haleluya! Niyayibona? Onyana neentombi zazikuThixo ekuqalekeni. Ngoku jonga, unobomi obungunaphakade, uthi siyayikholwa okokuba sinobomi obungunaphakade kuhle kukho uhlobo olunye kuphela lobomi obungunaphakade kwaye olo nguthixo olo kuphela kwento engunaphakade uthixo ngoko ukuba unobomi obungunaphakade obabomi obukuwe babusoloko bukho kwaye wawusesingqeni sikathixo phambi kokuba kwakukho kwangqu ihlabathi kwaye xa ilizwi ngokwalo uyesu ngokwakhe ubizwa ulizwi kwaye kuyohane ongcwele isinye wathi ekuqalekeni ube ekho ulizwi kwaye ulizwi waye ekuthixo kwaye ulizwi waye nguthixo waza ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu ngoko wawusesingqeni sikayesu waze waya ekhalvari kunye naye wafa kunye naye waze wavuka kunye naye kwaye namhlanje sihleli kwezasemazulwini indawo kuye sizaliswe ngumoya wakhe onyana neentombi zikathixo yifa kunye naye vuswa kunye naye ukuqinisekileyo ngoku ngoko ngoku ngoku ungadlelana naye wawungenako emva phaya ukuba nje wawulilizwi imbewu kodwa ngoku ukubonakalisiwe kwaye ngoku ufuna wena udlelane naye ngoko wehla wenziwa inyama ukuze abe nokudlelana nawe ngokugqibeleleyo yabona ubudlelwano obugqibeleleyo ow bethu zona iimfihlelo ezinzulu zikathixo umangalisa kanjani yabona uthixo wayengenakudlelana emoyeni ke uthixo waba ngumntu kunye nathi uyesu kristu wayenguthixo buqu ebonakalisiwe kuba wayengunyana ngokuba wazalwa kodwa nje yayingumnquba wakhe ukuhlala kuwo akukho mntu wakhe wambona uthixo nakweliphi ixesha kodwa kuphela lowo amzeleyo ubawo umazisile yena uthixo wazakhela yena indlu umzimba wokuhlala kuwo wehla ukuze ube nakho ukumchukumisa utimoti uqala isithathu ishumi nesithandathu ngaphandle kwempikiswano inkulu imfihlelo yobuthixo kuba uthixo wabonakalaliswa enyameni wabonwa zingelosi wakholelwa wamkelwa ezulwini yabona ngoku yena wena ekubeni uyinyama kwaye yena ekubeni eyinyama emva koko unakho ukudlelana ngoku kuba waye esisibonakaliso sikathixo sothando uthixo oluthando ngaba injalo kwaye uyesu waye esisibonakaliso sothando lukathixo kwaye xa isibonakaliso sothando sasidandalazisiwe nto leyo oko yayinguthixo buqu zonke izibonakaliso ezadinga kuye zeza kuye konke uba wandinike bona bayakuza kum ngokuqinisekileyo kwakufanele bamiselwe ngenxa elingaphambili ukuba ibingenjalo akusayi kuba phaya kuko konke ngokuqinisekileyo ngoku singadlelana yayingobutyebi belizwi lakhe kwaye nto leyo uyinxalenye yabo uyinxalenye yelizwi kuba waye eli lizwi ekuqalekeni ulilizwi ngoku yabona ndiyashumayela ngobu busuku okanye ngecala okanye ngenye yeentsuku xa ndingena malunga noko ilizwi likuko yabona kwaye ngoku uyinxalenye yelizwi phulaphulani kukho into enye endingenakuyenza andinakuqhayisa ngookhokho bam hayi ndisuka kwimbutyulelo embi kakhulu utata wayengum-irish umama wayengumfazi womndiya isiqingatha somndiya unina wayengumndiya erhola indodla ngoku bonke babo amanxila ubuninzi babo bonke bafa benxibe izihlangu besilwa abalwa ngemipu nanjalo njalo andinakuqhayisa nganto malunga nawopya kuba ookhokho bam kunye nomthi wosapho lwam lubi kakhulu kodwa mzalwane kukho into enye endinokuqhayisa ngayo ndingaqhayisa ke nkosi yam uyesu owandihlangulayo kwaye ngamandla akhe akumilisa ngakumbi watyala imbewu ngommiselo lwexa elingaphambili kwaye ndayibona ndingunyana kabani ngoku ehe ndingaqhayisa ngaye kwaye ndichithe amashumi amathathu anesithathu eminyaka obomi bam ndiqhayisa ngaye ukuba ngandipha amanye amashumi amathathu anesithathu eminyaka yakuzama ukuqhayisa ngakumbi ngaye yabona ndingaqhayisa ngokhokho wam haleluya lowo wandihlangulayo wayityala imbewu yobomi ngaphakathi apha kwaye mandijonge phezu kwelizwi wathumela ezantsi umoya wakhe waza wathi nali lilo thetha oku kwaye iyakwenzeka yenza okuya kwaye ow bethu ngaqhayisa ngaye wayenza kanjani ukuhlanjwa kwamanzi ngelizwi amanzi okwahlukanisa inqonela besingaba nako ukuyicacisa amakholwa enyaniso amiselwe ngeqa elingaphambili ayakuhlala nelizwi ukuba ayinqalenye yelalizwi ozikwenkwezi ezibhadulayo kuyakude kube nini nibhadula nina amaweseli amabhaptisi marhabe bangaphandle nantoni enokuba yiyo zinkwenkwezi ezibhadulayo ukusuka ecaweni ukuya ecaweni ukusuka entsikeni ukuya endaweni kunye nomabonwa kude ukuya kumabonwa kude ihlabathi ukuya kwihlabathi utheni ningezi ulangazelela ukuba nobudlelwane kunye nani ulangazelela nina ufuna ukunenza kumila kumbi ukuhlaziyeka kwiingqondo zenu hayi kwicawe okanye kuhlelo kodwa elizwini lakhe nto leyo eniyinxalenye kuba laa mnqweno ukuni banoyolo abalambela abanxanelwe ubulungisa ukuba baya kuhluthiswa bona yabona kwaye ithumela amandla akhe okumilisa ngakumbi ukukhuphela ngaphandle kwale nkubazeko yenkolo okuyo kulo mbhodamo wenkubazeko esikuwo uthixo uthumele amandla akhe okumilisa ngakumbi ilizwi lakhe lingqinelwe liqinisekisiwe ukukhuphela ngaphandle kwale nkubazeko yenkolo yokungazi ohamba kuyo uze uyimfama ulisizi kwaye ungayazi cingani ngayo zihlobo niyazi uthixo wathumela amandla akhe ukumilisa ngakumbi ukuzalisekisa ilizwi lakhe waye waguqula umzimba wonke kasara noabraham wamilisa ngakumbi ixhego lendoda nexhegokazi lomfazi ngokuba wathembisa uya kuyenza kwaye oko uthixo wathembise ukukwenza oko uya kukwenza akukho nto nantoni nayiphi into egqwethekileyo uthixo wakanakwenza nto ngayo kodwa uya kuligcina ilizwi lakhe kwaye uya kuthumela umoya wakhe mna nkosi ndilityalile ndiyakulinkcenkceshela imini nobusuku teze omnye alinyuthule esandleni sam itho njalo ibhayibhile zinkwenkwezi ezibhadulayo wena unomnqwelo entliziyweni yakho kwanele ube nawo okanye ubungayi kube uhleli apha ngale ntsasa kwaye ubungayi kuba kulaa mabandla namaholo nezinto okuzo ngaphandle asekunqamlezeni umhlaba ukuba into ethile ibingakusanga phaya umntu othile uthethe nawe sukuhambela phambili kuko ukuhlanjwa kwamanzi ngelizwi okuya kukwenza ube mhlophe njengekhephu bonyana bakathixo phulaphulani sanokuhlala kulaa nkubazeko kumani kuyo uabraham wakholelwa uthixo wabiza yonke into echaseneyo uthi ndiyakuyenza njani indlela yam yokuphila ndiyakuyenza njani le leyo yingxaki kathixo ndiyakuyenza njani abalingane bam baya kundiphoxa wathi uthixo lowo uya kushiya uyise unini nomfazi umyeni amakhaya izindlu ndiyakubanika amakhaya nezindlu ndiyakubanika ooyise noonini nabantako noodade kweli hlabathi kwaye kubo bungunaphakathi ehlabathini elizayo isithembiso sihlobo oko kufanele kunkcenkceshelwe sonke isithembiso asenzayo uthixo siyenzeka yonke imbewu kathixo sisithembiso kwaye dade yeka ukunqothula ezonwele ngokuba yinto engaqhelekanga phambi kothixo yeka ukunxiba ezompahla lisikizi kuye nina abazalwana nina amadoda yekani ukulungiselela kula mahlelo ekwenzeni ezi zinto nokuvumela abafazi benu benze izinto ezinjalo ayifanelekanga kumakristu buyelani elizwini thabathani elalizwi liyakukhula lifanele ukukhula amandla kathixo okumilisa ngakumbi alizisayo kwindawo yokuqala usendleleni yakhe nje ebuyayo elibuyisela lona emva kwakhona ngoku ubuyela kanye emva kwakhona apho yayikhona u-enoch waguqulela ukusuka ekufeni ngamandla okumilisa ngakumbi wayenzela ntoni loo nto uthixo ukwenza umfuziselo uchwilo lwebandla oluzayo eliya waye eyinto ekwanye umzimba kayesu wavuswa emva kokuba wawufile kwaye engcwabeni umzimba kayesu wavuswa ngelizwi likathixo kwaye wamiliswa ngakumbi ukusuka kofileyo umfanekiso obandayo ukuya kovusiweyo ozukisiweyo unyana kathixo ngokuba umprofeti indumiso ishumi elinesithandathu ishumi ukuba ufuna ukuyibhala shumi elinesithandathu ishumi wathi andisayi kuwushiya umphefumulo wakhe esogweni nokumyekela owami ongcwele abone ukonakala. Oh Thixo, elalizwi kufuneka lenzeke, lilizwi likaThixo lityale enhliziyweni yakho ukuba ufuna ukuya kuchwilo, ukuba nifuna ukuba ngamaKristu enene, beka eli lizwi. Njengoko ndikholwa yayinguHezekile wathi uThixo, thabatha la ncwadi isongwayo uyidle, okokuba umprofethi nelizwi babe yinto enye. Kwaye sonke isithembiso khona phaya kufanele sizibonakalise ukuba imbewu kaThixo yemvelo. Sukuvumela esithile isifundiswa sezenkolo ethile khona apha sizame ukuyikhuphela ngaphandle kuwe. Sukuvumela ukutshize ngoba bunzululwazi bangokwasemnyameni nolwazi nemfundo. Kholelwa uThixo, Abraham zange athabathe uphando lobunzululwazi bemini yakhe athi, ndimdala kakhulu ukuba nosana, ndihambe kakhulu. Yenze oku, oku ya okanye okunye, kodwa wabiza yonke into yayichasene kwilizwi likaThixo njengokungathi yayingekho. Kwaye zange athandabuze kwisithembiso sikaThixo ngokungakholwa, kodwa womelela enika indumiso kuThixo. Wayesazi ukuba uThixo wayenako ukukwenza oko athe wakuthembisa. Oh bonyana ababhadulayo abakhutyazwe lukhula olunabayo lalo mhlaba, bodade ababhadulayo ezithe indawo neefashoni zeli lizwe zanitsala. Kwaye dade sithandwa, ningandithatha njengomxhaka omdala, kodwa ngenye yezimini xa nihlangana noko uFlorence Shakarian ahlangane nako ngobunye ubusuku, wayehleli kweli gumbi naye kule ndawo njengoko nisazi. Xa nihlangana nokuya niyakufumanisa, hayi mna kodwa eli lizwi lichanekile, sukani kwezo ndawo zokucheba inwele, kwezo zenkile zefashoni, sukani kwezo zinto. Kuthi utheni ungabafundisi izinto ezinkulu, indlela yokuba koku nje qalisa ngoo-ABC bakho, kwaye emva koko siya kuya kwi-algebra. Yabona, nje qalisa ukufunda, nto leyo inkonzo yakho yasengqondweni. Ndiyanivuselela ngoko bazalwana ngeemfefe zikaThixo ukuba niwunikele umzimba wenu ibe yilidini eliphilileyo elingcwele nelamkelekileyo kuThixo. Leyo ke yinkonzo yenu yasengqondweni. Yenza nje inkonzo yakho yasengqondweni, uThixo uya kukukhathalela okuseleyo kwayo. Yabona, nje ukuqiqa izinto onokuziqiqa ngokwakho kwaye uzenze. Asikokungaqiqi ukuba umfazi azihlube aze aphume apha enze ngolwa hlobo yeli xa iBhayibhile iyohlwaya loo nto. Asiyokungaqiqi ukuba indoda izilahlele konjeya umgaqo njengoko sinawo namhlanje, kunye nayo yonke le nto apha, nayo yonke le nto yemfundisi yezakwalizwi kunye nento enjeya yelixa ichasene ngokupheleleyo elizwini likaThixo. Yabona, imilebe kaIsaya wayeyindoda nje iqhelekileyo yemilebe eyinqambi. Wathi, Nkosi, ndiphakathi kwabantu abayinqambi, kwaye ndinemilebe eyinqambi, usizi kum ngokuba ndibone uThixo. Yaza ingelosi yehla yathabatha umlilo, umlilo ongcwele esibingelelweni sikaThixo, yaze yamilisa ngakumbi imilebe yakhe, ukusuka kwimilebe yendoda ebhadulayo ukuya kwimilebe yomprofeti ono-etho inkosi. Amandla kaThixo amilisa ngakumbi. Ikhulu elinamashumi amabini labalot kunye nabathengisi bengubo nabafazi kunye nabo babedibanele kwigumbi eliphezulu baze bavala ingcamba, abanye babo bengafundanga nokufunda ukutyikitya amagama abo. UThixo wabamilisa ngakumbi, ukusuka kubalobi ukuya kubalobi babantu, ukusuka kumadoda nakubafazi esitratweni ukuya kubangcwele bakaThixo abangenako ukufa. Amandla okumilisa ngakumbi kaThixo. UPawulos, ilungu lebandla lasekuhlaleni, umrhabi, umwiseli, umbhaptizi, umpentekosta okanye into ethile, ezantsi ngesitrato wehla kunye nomoya wakhe onyivulelayo kuye ukuba wazi ngaphezulu kunabo bonke, wayephuma phantsi kwaGamaliyeli, omnye wabakhulu abahluhli owayekho emhlabeni. Kwenzeka ntoni endleleni yakhe ehlayo eya eDamasko ukufumana igquba labantu abakholelwa ilizwi likaThixo? Endleleni yakhe ukuhla phaya wakhahlelwa phantsi, kwaye weva umyalezo, kwaye wamenza kumila kumbi ukusuka kwilungu lecawe kunye nomhambi cawa ukuya kumprofeti kaThixo owabhala ilizwi likaThixo kwitestamente entsha, ukusuka kwilungu lecawe ukuya kongcwele. Oh, kwenkwezi ebhadulayo masime, nyana obhadulayo, mbewu ebhadulayo ehamba ukusuka kwindawo ukuya kwindawo, oku kukhubazeka Jikani ngalentsasa bantwana.
Please hear me as a
Ncedani ndiveni nje njengendoda ezamayo ukuma phakathi kwabaphilayo nabafileyo phandle ngaphaya komhlaba apho usasazo luzayo ukuba nisaqhagamshelekile nina babhadulele endaweni ncedani hlalani nje umzuzu ndiyazi kusemva kwexesha apha ethusan okanye ndicela uxole Phoenix ngamashumi amabini emizuzu phambi kweshumi elinambini kwaye ndiba naba bantu apha intsasa yonke ndinenze nabakude emsebenzini wenu kunye nezinto kodwa jonga sihlobo esithandekayo ungaba kude kuthixo naphakade nceda ubuye ngale ntsasa akunakuyenza kukho indawo emthonjeni esidaleni kudala ndiyazi njalo ngeneni usana lwazalelwa ukusindisa abantu ezonweni zabo uYohane wambona enxwemeni imvana kanaphakade O uKristu wathabathela emnqamlezweni eCalvary. O ndiyayithanda la ndoda yaseGalilee, Galilee, kuba yandenzela okuninzi kangako. Yaxolela zonke izono zam, yabeka umoya oyingcwele ngaphakathi kwam. O ndiyayithanda la ndoda yaseGalilee. Umbuthi werhafu waya kuthandaza etempileni phaya ngenye imini, wakhala o Nkosi iba nengceba kum. Waxolelwa sonke isono sakhe, lwaze uxolo olunzulu labekwa ngaphakathi, wathi izani nibone le ndoda yaseGalilee, injalo. Isiqhwala senziwa sahamba, isimumu senziwa sathetha, lamandla athethwa ngothando phezu kolwandle, imfama yenziwa yabona, ndiyayazi ingaba njalo kuphela, inceba yendoda yaseGalilee. Fuzisela oko nolungiselelo lwanamhlanje. Umfazi equleni wazichaza zonke izono zakhe, indlela awayenawo ngawo amadoda amahlanu ngela xesha. Waxolelwa ngaso sonke isono, lwaze uxolo olunzulu labekwa ngaphakathi. Wakhala izani nibone indoda yaseGalilee. Umfazi, angenza into ekwayo, uyifundile inhliziyo yakho ngale ntsasa. Ndoda, uyifundile inhliziyo yakho. Oh, mbuthi rhafu, masithandazeni.
Oh, I love that man from Galilee.
Oh, ndiyayithanda la ndoda yaseGalilee, yaseGalilee. Kuba yandenzela okungako okukhulu. Yaxolela zonke izono zam. Yabeka umoya oyingcwele ngaphakathi. Oh, ndiyayithanda la ndoda yaseGalilee. Akunamthanda yena kunye nam ngale ntsasa. Oh, onenkani obhadulayo umona. Apha okanye phandle apho ungabe ukhoyo ungayamkela inkosi yam ngale ntsasa yona ililizwi kwaye ilizwi lizisiwe kuwe akunamamkela yena ngale ntsasa ningaphakamisa nje izandla zenu okanye nime ngeenyawo zenu okanye into ethile nize nithandaze nithi ndifuna ukumamkela yena kanye ngoku mzalwana ndifuna kanye ngoku ukumamkela Ungema ngenyawo zakho nabani ofuna ukuthandazela azi athi ndiyafuna ukuthandazelwa gqebe ngumuntu ndifuna thixo kusikelela emhlekazi omnye ongomnye wonke umuntu makathandaze ngoku nje umzuzu Oh, kwesasidali kudala wakungumbhodama yazi uhlabathi lalinjalo kwaye ndiyayazi linjalo ngenene usana oluncinci lazalelwa ukusindisa abantu ezonweni zabo Xa uYohane wambonayo elunxwemeni, wayeyimvama kanaphakade okwamnye nanamhlanje. Oh, nguKristu wabethelelwa emnqamlezweni yeCalvary. Andinakho ukumthanda namhlanje ngenhliziyo yenu yonke, kuze nihambe niphume kule meko yobuhlabathi enihleli kuyo. Nina bafazi, nina madoda. Oh, yintoni eniyihleleleyo apho lonke eli xesha? Ibonisa ukuba kukho into ethile ezantsi kuwe. Kukho into ethile phaya elambileyo nenxaniweyo. Ubungayi kuhlala apha ezizimbini okanye ezintathu iiyure uhleli apha kwesi sakhiwo ngolu hlobo. Kukho into ethile. Awunakukhe nje uyinyamekele namhlanje. Ndiyeke iifashoni nobunzululwazi nazo zonke iinto zehlabathi. Zidlule engqondweni yakho kanye ngoku. Mzalwana othandekayo okanye dade othandekayo. Amabandla yamanyana. Izizwe ezinkulu ziyaqhekeka uSirayeli uyavuka imiqondiso abantu abaprofeti bayixela kwangaphambili iintsuku zentlanga zibaliwe kunye nezihlungisi neziqhakanisi buyela bachitha-chithiweyo kowenu umhla wentlangulo okufuphi Inhliziyo zamadoda ziyohlulakala kukoyika. Zaliswa ngumoya, nibe nezibane zenu zichetyiwe kwaye zicaca. Khangela phezulu inhlangulo yenu ikufuphi. Abaprofeti bobuxoki bayaxoka, inyaniso kaThixo bayayiphika, yokuba uYesu Kristu nguThixo wethu. Ngoku, leyo yinyaniso, niyakwazi oko, thina sonke, umhla esiphila kuwo. Kodwa wathi, iyakuba kukukhanya, malunga nexesha langokuhlwa, indlela eya eluzukweni oqinisekileyo niyakuyifumana. Lowo ngumhla esiphila kuwo kanye ngoku. Ukukhanya kuya kukhanya nje kanye ngokuhlwa. Xa ubumnyama bungena, ungcwalaze inkwenkwezi yangorhatya. Ungcwalaze nenkwenkwezi yangorhatya. Uze emva koko ubumnyama kwanga kungangabikho ukudakumba kokwahlukana xa ndisekugqibeleni kokukhwela. Kuba bonke ngaphandle bathwele ixesha nesithuba neempuphuma zingandithwalela kude. Kodwa ndifuna ukumbona umqhubi nqwelo moya wam xa ubuso ngobuso xa ndiwele umda. Sukundixelela kumanani azilayo ukuba ubomi liphupha nje lingenanto kwaye nomphefumlo ufile owozelayo. Nezinto azikukho oko zikhangeleka zikukho. Ehe, ubomi buyinene, kwaye ubomi bungenene, kwaye ingcwaba ayiyo mjongo yabo, ukuba uluthu eluthulini yakubuyela, yayingathethwa ibhekiselelwe emphefumlweni. Ubomi bamadoda abalulekileyo buyasikhumbuza, kwaye singabenza ubomi bethu bubalasele, kwaye ukwahlukana ushiya ngasemva imizila yeenyawo kwintlabathi yexesha. Imizila yeenyawo oko mhlawumbi kokunye elixa sidadela ngaphaya kobomi bundilisekileyo okhedamileyo nonqanawa yaphukileyo umzalwana ekuboneni iyakuthabatha intliziyo kwakhona. Masiphakameni ngoko kwaye senze intliziyo ukwenzela nayiphi imbambano. Sanukuba njengezimumu zeenkomo eziqhutywayo yibane ngamagorha yimbambano. Thixo othandekayo, bangabakho, ndibone amadoda amabini emi ngeenyawo zawo. Wawo, ndiyathandaza Thixo ukuba uyakuwathatha ngoku, afuna ukuba ngoonyana bakho. Bavukile ekungazini kobomi abathe babuphila, kwaye ngoku afuna ukuhlaziyeka, ukwenza kutsha ngobhaptizo lomoya oyingcwele phezu kwala mbewu ebityaliwe ezintliziyweni zawo ngalo mhla. Bawo ongunaphakade, umdali wezinto zonke, owenza ilizwi lakho, kwaye ndiyakholwa ukuba wazile la madoda ukuba ayakwenza oku ngale ntsasa. Ndiyathandaza Nkosi ukuba uyakunkcenkceshela ela lizwi imini nobusuku, kwaye ungaze uvumele uSathane alisuse ezandleni zakho. Yanga ingaba ngumthi othe ngamanye amaxesha eparadisi kaThixo xa konke kubuyisiwe kwakhona, kuba ilizwi lakho alinakusilela. Iya kubakho kwakhona kuba eli hlabathi, kwaye akusayi kubakho olu hlobo lwempucuko kwihlabathi elizayo. Akusayi kubakho zinqwelo mafutha okanye kwanto inzululwazi eyakhe yayenza. Akusayi kubakho nto zinjalo kwihlabathi elizayo, kodwa iya kuba luhlobo lwempucuko olulo lwakhe uThixo ayakuthi alumise ulawulo oluzukileyo. Kuba kule mpucuko kukho izigulo, ukufa, usizi, amangcwaba nokudinga. Kodwa ngoba bukumkani obuzayo akukho kufa, akukho sizi, akukho sigulo, kukho kuguga ngaminyaka. Oh Thixo, konke kuya kuba kutsha phaya kwimpucuko yakho. Thixo, similise ngakumbi namhlanje ngamandla akho ukuhlaziywa kwengqondo yethu ukujika kwizinto zesitali seli hlabathi ngoku ukuya kwilizwi likaThixo. Kwaye sanga singahlaziywa ngamandla okumilisa ngakumbi kaThixo phezu kwembewu esentliziyweni yethu, okokuba sikholwe ukuya kwizidalwa ezibizwa oonya neentombi zikaThixo. Lona ngumthandazo wam kuwe, bawo, ngenxa yabantu, egameni likaYesu. Amen. Ngoku kuni abaphandle kusasa naphi na apho nikhoyo, ndifuna namkele uKristu phandle phaya njengomsindisi wenu, kwaye nizaliswe ngumoya wakhe. Amazwi athethiweyo ngale ntsasa angawela entliziyweni yenu, kwaye kwangaphaya ningamkela uYesu, kwaye nibukele ubomi benu, kwaye nibone enikuphilayo emva koko, kwaye nithabathe intluzo yendoda ecingayo apha. Niyazibonela ngokwenu nisenza into echaseneyo kweli lizwi suka kuyo ukukhawuleza. Ndabona ukuba kukho intluzo egcinela kude ukufa kuwe. Elo lilizwi likaThixo, amazwi akhe abubomi, kwaye ayakukugcina kude ekufeni. Nina bantu apha ngoku abaseholweni, ndibe nani apha ixesha elide, Yanibulela ukubakho kwenu yathandaza ukuba uThixo akasayi kuvumela le mbewu ife. Ndiyathemba anicingi ukuba ndimi apha nje ukutsho ezi zinto ukuze ndibe ngowahlukileyo. Ndizitsho ngenxa yothando nasekwazini ukuba ngeli lixa ndingonakho ukufa njengoko ndinjalo ngoku. Kuphela kwexesha endingaze ndibe nako ukushumayela ebantwini. Kwaye ndiyamthanda uYesu Kristu, ngumsindisi wam. Kwaye khumbulani, bendiya kuba phandle phaya esitratweni ukuba ibingekho kwenza kwakhe. Bendiya kuba phandle phaya, bonke abazali bam, bonke abantu bam, babengaboni, kodwa uThixo, ngamandla akhe okumilisa ngakumbi. Ndiyazi enza isidalo esahlukileyo kum, kwaye ndingawancoma kuwe. Ukuba alungile kwaye ayakukugcina ngeeyure zeengxaki nkqu nasekufeni usesangweni akunaloyiko akukho nto enokusahlukanisa eluthandweni lukathixo olo lukukristu wanga uthixo angasikelela ngamnye kuni kwaye aninike ubomi obungunaphakade bangaphi ngaphakathi apha abangenayo imbewu kathixo ubhaptizo lomoya oyingcwele ningaphakamisa nje isandla senu nithi ikhumbule mzalwana uBrenham okokuba ndamkele umoya oyingcwele ngoku thabathela ilizwi entliziyweni yakho uze ulikhona ngoku ukuba ungajonga kuwe nyuka uze ukhangele esipilini kwaye ungabona apho ukhoyo yabona ungayazi uthi kuhle andikhange ndisiphakamise isandla sam ukuba ndiyakholwa ndinayo khangela kuwe esipilini emva koko uyabona hlobo luni lomoya okukhohlisayo yabona ukucinga okukhohlisiweyo kukho indlela ekhangeleka ilungile emntwini kodwa isiphelo sayo ziindlela zokufa ingaba injalo ezantsi emnqamlezweni apho umsindisi wam wafayo ezantsi phaya ukwenzela ukucocwa esonweni ndakhala ophaya entliziyweni yam kwaqhatywa igazi uzuko balani nje amehlweni umzuzu ngoku kwaye nje nicule oko kuye masiphakamiseleni nje izandla zethu phezulu uzuko kwigama lakhe gama lakhe elixabisekileyo zuko kwigameni lakhe hayi entliziyweni yami gazi laqatywa uzuko kwelakhe ndifuna nina amaKristu nixhawule isandla somnye nomnye osindisiweyo ndisindisiwe ngokumangalisayo kakhulu ezonweni uYesu uhlala kamnandi kakhulu ngaphakathi phaya emnqamlezweni apho wandithabatha wandingenisa uzuko kwigameni lakhe uzuko kwigama lakhe igama lakhe elixabisekileyo uzuko kwigama lakhe ophaya entliziyweni yam yayiligazi laqatywa uzuko kwigama lakhe igazi linembewu yobomi kulo uyayazi oku kusingisele kwabo bangamaziyo yena yizandlo mthombo utyebileyo mhle lahlelani imiphefumlo yenu ehluphekileyo ezinyaweni zomsindisi zinyaleni phakathi namhlanje nize nenzweni igqibelele uzuko egameni lakhe uzuko masithobiseni iintloko zethu ngoku njengoko sicula zuko kwegama lakhe phaya entliziyweni yam igazi laqatywa uzuko kwigama lakhe. Ndiyamthanda wathi uPaulos, ndiyakucula ndikumoya, ndiyakunqula ndikumoya. Masicule ngokuzolileyo ngenene ngezandla zethu ziphakanyisiwe. Niyazi ingxaki yethu thina bantu bamaPentecoste silahlekelwe luvuyo lwethu, silahlekelwe zimvakalelo zethu. Njengoko uBilly Graham wathi ngobunye ubusuku, abo bashumayeli iikholwa zigqwethiwe besehla ezantsi beqhwaba izandla zabo bengqubanisa iinyawo zabo ukuhla zinyuka emhlabeni bengqisha. Babe nento babevuya malunga nayo. Ke ehe, nento endivuya malunga nayo. Yabona, yabona. Ehe, ehe. Silahlekene nemvakalelo yethu. Ngoku masiphakamiseni nje izandla zethu. Ningakhathazeki malunga neenyembezi. Aziyi kuvisa nto ubuhlungu. Yabona, oko akuvisi ubuhlungu. Lowo uphuma ahlwayele ngeenyembezi ngaphandle kwamathandabuzo uya kubuyela kwakhona esizisa izithungu ezihle. Njalo zuko kwigameni lakhe, igama lakhe elixabisekileyo. Zuko kwigameni lakhe, phaya entliziyweni yam igazi laqhatywa. Uzuko kwigama lakhe, zuko kwelakhe. Oh Thixo, makabongwe uThixo. Zuko kwigama lakhe. Zikisa imbewu Nkosi entliziyweni, entliziyweni yam igazi laqhatywa. Uzuko kwigama lakhe.